This message, The God Who Is Rich in Mercy, by Brother William Marion Branham, originally delivered in English on Tuesday evening, January 19, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International at the Westward Hall Hotel in Phoenix, Arizona, USA. Lo myalezo uThixo usisityebi ngenceba kamzalwana William Marion Branham waqala ukushunyelwa ngesiNgesi ngolwesibini ngokuhlwa ngoJanuwari 19, 1965 ukwenzela isidlo sakusasa sobudlelwana bamadoda elizwe angosomashishini eFull Gospel eWestward Hall Hotel ePhoenix, eArizona, USA. Ningahlala phansi.
I was sort of packed away coming in, seeing Brother Moore and all of them here on the platform, the friends that I've known for so many years.
Bendi, okanye iyobekwa kude. Ndingene ndaza ndabona umzalwane uMo nabo bonke belapha eqongeni abahlobo endineminyaka emininzi ndibazi.
It's certainly a privilege to see them here tonight.
Kulicham ngokuqinisekileyo ukubabona belapha ngokuhlwanje.
I feel kind of small to stand here and speak with such theologians behind me.
Ndiziva ngahlobo luthile ndimncinane ukuma apha ndize ndithethe nezinje izifundiswa zakwalizwi apha emva kwam.
And maybe they'll correct me when I'm wrong. I hope so.
Kwaye mhlawumbi baya kundilungisa xa ndiphazama. Ndithemba njalo.
We are very happy tonight to have a certain person here, Sister Rose.
Siyavuya kakhulu ngokuhlwanje ukuba sibe nothile umntu apha, udade uRose.
He is coming down with Brother Shores and his assistant today for a little lunch.
Besisehla bendikunye nomzalwane uShores nomncedisi wakhe namhlanje kwisidlwana sasemini.
On the road down, Brother William said that Sister Rose was very sick.
Kwaza endleleni ehlayo umzalwane uWilliams wathi udade uRose ebegula kakhulu.
And we went in to see her just a moment, knelt down, and she had a high fever and really sick.
Saza sangena ukuze simbone nje umzuzwana saguqa. Waye ephethwe ngophezulu umkhuhlane egula kakhulu.
Just a few words of prayer and the Lord spoke to us and said she's going to be healed. Said she'll be there tomorrow night.
Kwangamazwana nje omthandazo yaza inkosi yathetha nathi yaza yathi yena uza kuphiliswa yathi uyokube elapho ngomso kusihlwa batsho.
And here she is tonight sitting right here. That's right.
Kwaye nanku apha ngokuhlwanje ehleli kanye apha. Injalo londo.
Sister Rose, stand up just a minute. So we're thankful to the Lord. She's bed fast.
Dade uRose, kaume ngeenyawo nje okomzuzwana kuze baku sinombulelo kuyo inkosi ebekade elele ebhedini.
She said the devil just beat me out of everything.
Wathi uSatana undibethe ndaphuma kwinto yonke.
I come over here and then break down with this some kind of a throat disease and so forth.
Ndiye ndeza apha ndaze ndonakalelwa yile hlobuluthile lwesifo somqala njalo njalo.
But the Lord has brought her through, so to that we're happy.
Yes, amen.
Thanking the dear Lord.
Kodwa inkosi imkhuphile ngoko ke thina sonwabile sibulela kwethandekayo inkosi.
Now we've been having wonderful times, and tomorrow night now we go over to the Ramada.
Ngoku besinawo awona amnandi amathuba. Kwaye ngomso ngokuhlwa ngoku siwelela eRamada.
And don't forget now, it won't be here tomorrow night, it'll be at the Ramada.
Kwaye musane ukulibala ngoku, ayisayi kuba lapha ngomso ebusuku, iya kuba iseRamada.
And the convention begins the next night.
Kwaye inkomfa iqala kubusuku obulandelayo.
You gotta put up with me one more night.
Niza kundinyamezela ubunye ubusuku obongeziweyo niyazi.
So last night I went so far off a scale.
Ke izolo ebusuku ndiphume kakhulu emlinganiselweni.
kind of made a little promise to myself at the first of the year that I would just go to cut them messages down from 3, 4, 5 hours to maybe along about 30, 40 minutes.
Ngahlobo luthile, ndizenzele isincinane isithembiso esokuba ngolokuqala enyakeni esokuba ndiza kuyiphungula le miyalezo yehle ukusuka kwezintathu okanye ezine ezintlanu iiyure ukuya mhlawumbi kumalunga namashumi amathathu okanye amane emizuzu.
And as I told you last night, my wife commented me Sunday, said you did real well.
Kwaye njengokuba bendinixelele izolo ebusuku, umfazi wam undincomile ngecawe wathi wenze kakuhle kakhulu.
And then, of course, I had to come along last night and ruin it, see?
Ke ngoko, kakade, kwaza kwafuneka ndize izolo kusihlwa, ndimoshe, yabona?
I was 55 minutes instead of 30 last night.
Kodwa, ndithabathe amashumi amahlanu, anesihlanu emizuzu, endaweni yamashumi amathathu, izolo kusihlwa.
Coming down tonight, Billy said, what are you going to speak on?
Sisehla ngokuhlwa nje uBilly uthe uza kube uthetha ngantoni.
I said, well, I got a few little notes wrote out here and some scriptures. I don't know some of them. 4 or 5 different messages.
Mna ndathi kuhle ndinamanqwakana ambalwa abhalweyo apha kunye nezithile izibhalo andazi amanye awo yemine okanye emihlanu eyahlukeneyo imiyalezo.
I said, feel when I get down there and see what's going on.
Dad, ndiza kuva xa ndifika ezantsi phaya ze ndibone ukuba uqhubekani.
Said you promised pray for all them sick people.
What? Uthembise ukuthandazela bonke abo bantu bagulayo.
I said yes sir.
Mna ndathi ewe mhlekazi.
How many cards you got? I said 200.
Mangaphi amakhadi anawo? Wathi ngamakhulu amabini.
I said I better start on them tonight.
Dad, kuza kuba ngcono ndiqalise kuwe ngokuhlwanje.
And he said now remember you only get 15 minutes to speak, so you tucked the rest of it up last night.
Waza yena wathi, ngoku ukhumbule, ufumana nje ishumi elinesihlanu lemizuzu yokuthetha, wathi, inxenye yayo uyithathe izolo ebusuku.
But I had to hurry up on it.
Kuzawufuneka ndisikhawulezise, andinjalo na.
Well, we made a promise to you that we would pray for those people who had prayer cards, and we're obligated to a promise, of course.
Kuhle, sinithembisile ukuba siza kuthandazela abo bantu bebe namakhadi okuthandazela. Kwaye sibophelelekile kwisithembiso kakade.
We can't bring them all through these lines, and neither could I be able to call them individually out in the audience.
Asinako ukubabiza bonke ngale mica. Ndibe ndingenako nam nokubabiza bonke ngabanye ndibakhuphe kwisihlwele.
Even though the Holy Spirit would give it to me, I just can't stand to do it. It's just too much on me.
Nangona umoya oyingcwele ebeya kundinika, andinako nje tu ukumelana nokuyenza. Iya kundongamela nje kakhulu.
But we're all acquainted with those things.
Kwaye, kodwa, sonke siqhelene nezo zinto.
We know that God's still God.
Siyazi ukuba uThixo usenguThixo.
It isn't that heals, it's that it only builds faith to let us know that we're in His presence.
Asiyo lonto ephilisayo, yilonto yona eyakha nje ukholo, ukusazisa ukuba sisebukhoneni bakhe.
And we're going tonight to pray for all those sick people, every one of them that's got those prayer cards to be prayed for it.
Siza kuthi ke ngokuhlwa nje sithandazele bonke abo bantu bagulayo. Bonke kubo abo banamakhadi okuthandazela kuze bathandazelwe.
Then tomorrow night over at the Ramada we'll try to give out some more and start praying for them over there because I still have tomorrow night.
Size ngomso ebusuku ngaphaya eRamada siza kuzama ukuba sikhuphe amanye size siqalise ukubathandazela phaya kuba ndisenabo noba ngomso ubusuku.
I think I have one night of the convention, maybe a breakfast also. Yeah. It depends on how things come out.
Ndaye ndicinga ukuba ndinobunye ubusuku benkomfa, mhlawumbi nesidlo sakusasa futhi, kuxhomekeke ekubeni izinto ziphuma kanjani.
It's one of the speakers that never showed up. I hasn't as yet, I don't think. Brother Humbert.
Kukho bathile, omnye wezithethi ongazange afike, ongekafiki okwangoku. Andicingi njalo. umzalwane uHamburg.
Cassius Hamburg.
Okanye ngu Hamburg. Hamburg. Ukesh Hamburg.
So I get it all wrong. That's a German name. I guess that's German.
Ke mna ndiyayiphosa xa iyonke elo lela gama lesiJamani ndiqikelela ukuba eso sisiJamani.
So I may have to kind of pinch hit, as we call it, excuse expression, for him.
Ke hleze kufuneke ndimbambele njengokuba siyibiza njalo ngxe ngalo ntetho ukwenzela yena.
So we've been having a wonderful time in the Lord, oh.
Ke besinethuba elimnandi enkosini nokokunjalo.
To all you, if there be some strangers here tonight, we're sure glad to have you in. And trust that the Lord will bless you.
Kuni nonke, ukuba kukho bathile bandwendweleyo apha ngokuhlwanje, sivuya ngokuqinisekileyo ukuba nani ngaphakathi. Futhi siyathemba ukuba inkosi iza kunisikelela.
I pray that there won't be any sick people in the building when we leave tonight.
Ndithandazela ukuba kungabikho nabaphi na abantu abagulayo esakhiweni xa siphuma ngokuhlwanje.
That our Lord will come down in his great power and will heal all that's sick and afflicted.
Ukuba inkosi yethu yehle isemandleni ayo amakhulu ize iphilise bonke abagulayo nabanobulwelwe.
Here some time ago I used to take the individuals in on special interviews, some of the hard cases that we couldn't get through.
Apha ngaxalithile lidlulileyo ndandidla ngokuthatha abantu ndibangenise kudliwano ndlebe olukhethekileyo ezinye zeemeko ezinzima ebesingenako ukudlula kuzo.
Then it built up so fast that it got to be, the Lord kept blessing it to him. We got 300 or 400 waiting.
Yaza yakhula ngokukhawuleza de yafikelela ekubeni inkosi yaqhubeka eyisikelela sade saba namakhulu amathathu okanye amane alindileyo.
And so then people get their feelings hurt because they wait.
Baza ngoko abantu bakhubeka kuba bebeye balinde.
Maybe on that much time you'd have to wait maybe a year or two. So to get into it, see, just in between the meetings to take them on the interviews.
Mhlawumbi kwelo lingako ixesha ubuya kufuneka ulinde mhlawumbi unyaka okanye imibini ukuze ube nako ukungena kuyo, yabona, nje phakathi kwemihlangano ukubathathela kwindliwano ndlebe.
We just sat and wait on the Lord until he told us just exactly the case.
Kwaye sasiye sihlale nje silindele enkosini ide yona isixelele nje ngqo umbandela.
There's no doubt there's people sitting here tonight. It's been on them special interviews.
Akukho mathandabuzi ekuthini kukho abantu abahleli apha ngokuhlwanje ababekhe babakhona kwezo zikhethekileyo indliwano ndlebe.
Israel, I see you raise your hands on the special interviews. Yes, there's it. So, and no, that's right.
Bakhona masinibone niphakamisa izandla zenu kwezikhethekileyo indliwano ndlebe. Ewe, nanko ehleli ke nize nazo oko kunjalo.
We just wait to see what the Lord would say, what that case.
Size silindele nje ukubona ukuba inkosi iyakuthini na, iyakuba yini na lambandela.
And then I had to stop that here some time ago. I told Billy that we couldn't have any more private interviews.
Ndaza ndafuneka ndikuyeke oko apha ngaxesha lithile lidlulileyo. Ndaxelela uBilly ukuba asisayi kuba saba nazo kwakhona ezo zabucala indliwano ndlebe.
See, I just passed 25 recently, second time, and way up towards the third time.
Yabo, ndisandula kudlula amashumi amabini anesihlanu kutshanje okwesibini. Ndaye ndisondele kuyeni kwityeli lesithathu kwaye.
So, as you get a little older, why you don't... You somehow you can't keep up like you used to.
Ngokuya usiba mdala kutheni awusabi nako uye ngandlela ithile awusakwazi ukuqhubeka ngendlela owawukade usenza ngayo.
Your step shorten and
amanyathelo akho ayancipha.
And he, of course, Brother Moore don't know anything about that yet. I think we're somewhere around the same age.
Uze kakade umzalwane umo akakazi kwanto ngaloo nto yena ndicinga ukuba sindawo ithile malunga nobudala obulinganayo.
A lot of water down the river since you and I and Brother Brown come here the first time with Brother Outlaw and Brother Garcia and Brother Fuller.
Kodwa maninzi amanzi ehle ngomlambo susela wena nam nomzalwane uBrown seza apho kokuqala kunye nomzalwane uOutlaw nomzalwane uGarcia nomzalwane uFuller.
I wonder if them men would be in here tonight, Brother Garcia, Brother Fuller, Brother Outlaw, are they here?
Andazi noba loo madoda angaba khona na apha ngokuhlwa nje na umzalwane uGarcia, umzalwane uFuller, umzalwane uOutlaw ingaba bakhona.
Raise up your hands if you are there.
Phakamisani izandla zenu ukuba nikhona.
Yes, there's Brother Fuller, I believe, if I'm not mistaken. Brother Outlaw over here.
Ewe, nankiya umzalwane uFuller, ndiyakholwa ukuba ndiphazame. Umzalwane uOutlaw ngapha.
Brother Garcia, I believe, oh, that he left Phoenix. I think that's right.
Umzalwane uGarcia, ndiyakholwa noko ukuba uyishiyile iPhoenix. Ndicinga ukuba kunjalo.
He left Phoenix. And he's over in California.
Uyishiyile iPhoenix kwaye ungaphaya eCalifornia.
Well, certainly grand days, and I still believe the same message I had then. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Kuhle ukuqinisekile yayizimini ezimnandi. Ndaye ndisakholelwa kwaloo myalezo mnye ndandinawo ngoko. UYesu Kristu nguye izolo namhlanje naphakade.
I guess that's been about... Well, Becky was a baby. That's about 19 years.
Ndiqikelela ukuba oko kwakumalunga kuhle. UBecky wayelusana. Kwakumalunga neshumi elinesithoba leminyaka.
Now she's a big old fat ugly girl sitting out there somewhere, 19 years old.
Wayengoku uyinkulu endala ityebileyo embi intombi ehleli phaya ndaweni ithile eneshumi elinesithoba leminyaka ubudala.
Where are you, Becky? Boy, she'll get me for that.
Uphi Becky Gwedin uza kundifumana ngenxa yaloo nto.
I remember packing her in on my arm. I sure have a job doing that tonight.
Ndikhumbula ndimfunqula ngengalo yam ngokuqinisekileyo ndingaba nomsebenzi ndisenza oko ngokuhlwanje.
Remember over at Brother Garcia's church one night, she's a little bitty fella.
Ndiyakhumbula ngaphaya kwibandla likamzalwane uGarcia ngobunye ubusuku. Waye emncinane kakhulu.
And I said, we have an international meeting tonight.
Ndaza ndathi, sinomhlangano wezizwe ngezizwe ngokuhlwanje.
I said, I'm speaking to the Spanish.
Ndathi, ndithetha nama Spanish.
And I said, my wife here is a German.
Ndaza ndathi, umfazi wam apha ungumJamani.
I said, I'm an Irishman.
Ndathi, ndiyindoda yom Irish.
And I said, and my little girl's an Indian. And that was Becky.
Ndaza ndathi, yona encinane intombi yam ilindiya ke lowo yayingubheki.
So when I went out the back door, there's a little Mexican girl out there said, Brother Branham?
Ke xa ndandiphuma ngumnyango wangasemva kwakukho encinane intombi yaseMexico phandle phaya yathi, mzalwane uBranham?
Said, yes, honey, what do you want?
Ndathi, ewe sithandwa, ufuna ntoni?
So don't you think your baby is a bit pale to be an Indian? She's a blonde, you know.
Yathi, awucingi ukuba umntwana wakho ubukhanya ukuba angaba lindiya. Inwele zakhe zimthubi uyazi.
I said, just an Indian in action.
Ndaza ndathi, ulindiya njengezenzo.
Well, we're thankful that to be here again tonight.
Kuhle, sinombulelo wokuba siphinde sibe lapha ngokuhlwanje.
Now, before we approach the word, let's approach him. For he is the word.
Ngoku ngaphambi kokuba siye elizwini masiyeni kuye kuba yena ulilizwi.
When the word is made manifest, that's him in you.
Xa ilizwi lenziwe labonakala lowo nguye ekuwe.
As we had last night on the seat of discrepancy, did you appreciate that? The Lord bless you.
Njengokuba sifumene izolo ngokuhlwa ku imbewu yokunganqinelani. Nikonwabele okuya inkosi inisikelele.
I certainly appreciated bringing the message to you.
Ndikonwabele ngokuqinisekileyo ukuzisa umyalezo kuni.
And we see what the seeds are.
Kwaye siyabona ukuba ziyintoni na imbewu.
Now, is there a special request tonight? Is something special?
Ingaba kukho sicelo sikhethekileyo ngokuhlwanje, ukuthile nje ukukhethekileyo.
Maybe some of you all it's going to be in this prayer line.
Mhlawumbi abanye benu nonke nina niza kube nikulomgca wokuthandazelo.
Say, God, be merciful, and I come to be prayed for. Let my faith rise up and meet the conditions.
Yithani, Thixo, yiba nengceba. Xa ndisiza kuthandazelo, yenza ukholo lwam lunyuke ukuya kumelana nezimo kwaye.
And maybe somebody's got a loved one sick and something.
Kwaye mhlawumbi othile unomthandayo ogulayo kunye nokuthile.
Would you just raise your hand so God would just look down and say,
Awunakukhe uphakamise nje isandla sakho ukuze uThixo abe nokujonga ezantsi aze athi.
If that, you don't how that makes me feel to look there.
Ngoku ukuba okuya anazi ukuba kundenza ndizive njani xa ndijonga phaya.
Just look at the need in here. Minister brothers, just look at that. See?
Jonga nje isidingo esilapha. Bazalwane abangabalungiseleli, kani jonga nje okuya. Niyabona?
Now, if it makes me feel that way, what does it do to our Father? Certainly.
Ngoku, ukuba yenza mna ndizive ngaloo ndlela, imenzani uba wethu ngokuqinisekileyo.
Now let us pray.
Ngoku, masithandazeni.
Dear Jesus, we are approaching now the great throne of mercy through this all-sufficient name.
Yesu othandekayo, sisondela ngoku kwitrone enkulu yenceba. Ngalo eli lonele konke igama.
For there's no other name given among man whereby we must be saved, but only this name of the Lord Jesus.
Kuba akukho gama limbi linikiweyo phakathi kwabantu esisindiswa ngalo, kodwa leli gama lenkosi uYesu lodwa.
And we are coming in his name.
Kwaye siza egameni lakhe.
And we pray, Heavenly Father, that you will receive us tonight. As your believing children.
Futhi siyathandaza, bawo wasezulwini, ukuba wena uyakusamkela ngokuhlonje, njengabakholwayo abantwana bakho.
And forgive our unbelief, Lord.
Kwaye xolela ukungakholwa kwethu, Nkosi.
Help it tonight, that it may be that we will completely believe every word of God tonight for all the things that we have need of.
Kuncede ngokuhlonje. Ukuba kwenzeke, ukuba sikholwe ngokupheleleyo lonke ilizwi likaThixo ngokuhlwanje, ukwenzela zonke izinto esiziswelayo.
You know what's beneath these hands that's been raised up.
Wena uyakwazi okuphansi kwezi zandla ziphakanyisiweyo.
There's sickness, some of them may be domestic troubles.
Kukho ukugula, ezinye zazo zisenokuba ziingxaki zasekhaya.
Some of them financial troubles.
Ezinye zazo ziingxaki zezimali.
Some of them are weary, maybe some backslid, some sinner.
Abanye babo badiniwe, mhlawumbi abanye bahlehlile, abanye ngumoni.
Whatever their need is, thou art more than a match for any enemy.
Nokuba sesiphi na isidingo, wena awunalo olungaze lumelane nawe utshaba.
So we pray, Lord, that tonight that we will recognize that our enemies, every one has been defeated, even to death itself.
Ke siyathandaza, Nkosi, ukuba ngokuhlwanje siyakuthi siqonde ukuba iintshaba zethu zonke ngazinye zoyisiwe nkqu nokufa ngokwako.
And that we are more than conquerors in him who loved us and gave himself for us, has washed us in his blood.
Nokuba thina singaphezulu kwaboyisi, kuye lo wasithandayo wazinikela ngenxa yethu, waze wasihlamba kwelakhe igazi.
We pray, Lord, that all unbelief, all doubt, all frustrations, all that's unlike God will flee from us tonight.
Siyathandaza, Nkosi, ukuba konke ukungakholwa, konke ukuthandabuza, konke ukuxakaniseka, konke okungafaniyo noThixo kuya kubaleka kusuke kuthi ngokuhlwanje.
That the Holy Ghost might have the right away in our hearts.
Ukuze umoya oyingcwele ube nelungelo lokusebenza ezinhliziyweni zethu.
May speak to us in a mysterious ways.
Wanga angathetha kuthi ngendlela eziyimfihlo.
May speak to us in his power.
Wanga angathetha kuthi emandleni akhe.
May he resurrect those that are spiritually dead.
Wanga angavusa abo bafileyo ngokomoya.
Bring back health to those who are sick and afflicted.
Abuyisele impilo kwabo bagulayo nabanobulwelwe.
Lift up the feeble knees, the wearied hands that's hanging down.
Aphakamise amadolo wabatyhafileyo ezidiniweyo izandla ezijingayo.
May there be a time of rejoicing.
Kwaye kungakungabakho ixesha lokuvuya.
May it break forth tonight, Lord, to leave this place to the Ramada Inn to start one of the greatest conventions that's ever been held in this city.
Kwanga kungavela ngokuhlwanje Nkosi ukushiya le ndawo kusiyiwa eRamada Inn ze kuqale enye yezakha zankulu inkomva kwezakhe zabanjelwa kwesi sixeko.
Lord, while we're assembled together and pray.
Nkosi, ngelithuba sisendawonye siyathandaza.
You said if the people that are called by my name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven.
Wena uthe ukuba abantu ababizwa ngelam igama bayakuthi bazihlanganise ndawonye bathandaze ke ngoko ndiyakuva ndisezulwini.
God, we pray that this will be so tonight.
Thixo, siyathandaza ukuba oku kuyakuba njalo ngokuhlwanje.
Now, Father, as we read the word, no one can interpret it but you. You're your own interpreter.
Ngoku bawo njengokuba sifunda ilizwi akukho namnye unako ukulitolika kodwa nguwe wena uyitoliki yakho.
And we pray that you'll interpret to us the things that we read tonight. For we asked it in Jesus' name. Amen.
Kwaye siyathandaza ukuba uya kusitolikela izinto esizifundayo ngokuhlwanje kuba sikucela kwelika Yesu igama. Amen.
Now, if many of you like to just mark down scriptures that a minister reads.
Ngoku, ukuba uninzi lwenu luthanda ukubhala phansi izibhalo ezifundwa ngumlungiseleni.
And I would like for you to, tonight if you would, to turn to Ephesians.
Kwaye ndingathanda ukuba ngokuhlwanje ukuba ninganako nityhile kwabase-Efes.
And I was speaking last Sunday on the Ephesians.
Ndaye bendithetha kwicawe edlulileyo kwabase-Efes.
How that the book of Joshua was the Ephesians of the Old Testament. And how it was a book of redemption.
Uhlobo incwadi kaYoshua ebe ingaba se-Efes bendala iTestament nohlobo ebe incwadi yenhlangulo ngalo.
And redemption has two different parts. Come out of and entering into.
Kwaye inhlangulo inamacala amabini ahlukeneyo. Ukuphuma entweni ukuze ungene entweni.
First you have to come out.
Kuqala kufuneka uphume.
Some people want to bring the world in with them, but you got to come out of the world to enter into Christ.
Abanye abantu bafuna ukungena beze nehlabathi kunye nabo. Kodwa ufanele ukuba uphume ehlabathini ukuze ungene kuKristu.
You have to come out of unbelief to enter into faith.
Ufanele ukuba uphume ekungakholweni ukuze ungene elukholweni.
There cannot be one thing in your way.
Akuna kubakho nanye into endleleni yakho.
To really have genuine faith, you must absolutely leave everything that's contrary to the Word of God behind to enter into faith.
Ukuze ngenene ube nolululo ukholo, umelwe ukushiya ngokupheleleyo yonke into echasene nelizwi likaThixo ngemva ukuze ungene elukholweni.
And that was the book of the Ephesians of the Old Testament, Joshua.
Kwaye leyo yayincwadi yabase-Efes yeTestamente endala, uYoshua.
Where Moses represented the law, could not save no one, but grace could.
Apo uMoses wayemele umthetho engena kusindisa nami, kodwa lona ubabalo lalunako.
And here Joshua is the same word like Jesus, Jehovah Savior.
Waye apha uYoshua uligama elinye njengoYesu, Yehova Msindisi.
And now, then we find out that we have come to another Ephesians, another Ephesus.
Kwaye ngoku ke sifumanisa ukuba sifike kwamanye ama Efes, kwenye I Efes.
Now, where that in our intellectual denominations and so forth, and all of our education programs has come to its Jordan, then we must have an Ephesians again.
Ngoku phi kuba kwawethu engqondo amahlelo njalo njalo nakuzo zonke iinkqubo zethu zemfundo zifike kweyazo iJordan ngoko kufanele ke sibene Efes kwakhona.
We must have an exodus to come out and to go into for the rapture.
Simelwe kukuba ne exodus ukuphumela phandle uzeke ungene ukwenzela uqhilo.
Now, we're going to read tonight from the second chapter of Ephesians.
Ngoku siza kufunda ngokuhlwanje ukusuka kwesesibini sahluko kwabase Efes.
I was just saying that so you could get to the spot or the turn to the chapter.
Ndikuthethe nje oko ukuze nibe nokufika endaweni okanye nityhile kwisahluko.
You and you hath he quickened who were dead in trespasses and sin.
Nani, kwaye nani unidlise ubomi ebenikade nifile ziziphoso nasisono.
Wherein in times past you walked according to the course of this world.
Nalapho kumaxesha adluleyo benifudula nihamba kuzo ngokwesimo selihlabathi.
According to the prince of the power of the air.
Ngokomphathi wegunya lesibhakabhaka.
The spirit that now worketh in the children of disobedience.
Umoya lo usebenzayo ngoku kubantwana bokungeva.
Among whom also we all had our conversations in times past. In the lust of the flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind.
Esasifudula nathi sonke sincokola phakathi kwabo kumaxesha adlulileyo sisezinkanukweni zenyama sizalisekisa umnqweno wenyama noweyncinga.
And were by nature the children of wrath even as others.
Saye ngemvelo sikwa ngabantwana bengqumbu njengabanye abo.
But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
Kodwa uThixo osisityebi ngenceba uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu awasithanda ngalo,
even when we were dead in sin, has he quickened us together with him.
Noxa nje thina sasifile esonweni yena wasidlisa ubomi ndawonye naye.
Or quicken us together with Christ, by grace are ye saved.
Okanye wasidlisa ubomi ndawonye no Christu nisindiswe ngokubabalwa.
I want to take from there a few or part of the verse, but God, the God who is rich in mercy.
Difuna ukucaphula phaya ambalwa okanye inxalenye yala verse. Kodwa uThixo osisityebi ngenceba.
I want you to notice here the prophet, apostle rather, Paul.
Ndifuna ukuba niqwalasele apha okomprofeti umpostile Xebe uPaulos.
Who how he made mention of this. How you has he quickened who were once dead.
Indlela akhankanya ngayo oku uhlobo nina unidlise ubomi yena nebenifudula nifile.
You hath he quickened who were once dead.
Nina unidlise ubomi yena nebenifudula nifile.
Dead in sin and trespasses, walking after the things of the world, the desire of the flesh, and fulfilling the desire of the mind.
Nifele esonweni nakweziphoso. Nihamba ngokwezinto zehlabathi umnqweno wenyama nizalisekisa umnqweno wengcinga.
Has what caused this change, you see?
Wani yintoni eyenze olu tshintsho niyabona.
What caused it from one time being dead to quicken?
Kwaye lubangelwe yintoni kususela kwixa ebenifile ukuya ekudlisweni ubomi.
Quicken means made alive.
Ukudliswa ubomi kuthetha ukuthi wenziwe waphila.
There was a change from death unto life.
Kuye kwabakho utshintsho ukusuka ekufeni ukuya ebomini.
There's no other thing that could happen to any person so great as to change him from death to life.
Akukho yimbi, akukho nto yimbi enokwenzekela nawuphi na umntu enkulu kangako njengokumtshintsha asuke ekufeni aye ebomini.
A man, if he was dying physically and could be healed physically, that would be a great thing.
Indoda ukuba ibisifo emzimbeni ibe nako ukuphiliswa emzimbeni leyo ibiya kuba into enkulu.
But nothing so great as when he is spiritually dead and God has quickened him to life.
Kodwa akukho nto inkulu kangako njengokuba xa ibifile emoyeni azi uThixo ayivusele ebomini.
You once in times past dead. You were dead.
Benifudula kumaxa adlulileyo nifile. Benifile.
Even many here tonight, one time, can look back and know that you were dead.
Nku nabaninzi apha ngokuhlwanje ngaqalithile bangajonga emva baze bazi ukuba benifile.
But now, why aren't you dead tonight, as you were then?
Kodwa ngoku, kutheni ningafanga ngokuhlwanje njengokuba beninjalo ngoku ya?
You deserve to be that way because you were a sinner.
Nifanelwe kukuba yiloo ndlela kuba beningumoni.
But God, who is rich in mercy, that's the thing.
Kodwa uThixo osisityebi ngenceba yiyo leyo, yiyo loo nto.
God, who was rich,
uThixo owayesisityebi.
All these things that we were, but God, that made the change right there.
Zonke ezizinto sasizizo, kodwa uThixo owenza utshintsho kanye phaya.
God who is rich in mercy.
UThixo osisityebi ngenceba.
Oh, I'm so glad for that. Amen. That he being rich in mercy.
Oh, ndiyivuyela kakhulu loo nto eyokuba yena ekubeni esisityebi ngenceba.
If he was just rich in money.
Ukuba yena wayetyebe nje ngemali.
If he was just rich in materials, which he is.
Ukuba yena wayetyebe nje ngezinto nto leyo ayiyo.
But yet the greatest thing is being rich in mercy.
Kodwa eyona nto inkulu kukuba sisityebi ngenceba.
Oh, what a great word that is.
Oh, lelinjani ukuba likhulu elo igama.
How that we were once dead. And we were speaking the other night on how the seed must die.
Uhlobo ebesifudula sifile. Yaye besikhe sathetha ngobunye ubusuku ngendlela ukhozo omaluthi ngayo lufe.
And everything around that germ of life must not only die, but rot. If it doesn't rot, it cannot live.
Nayo yonke into erhangqela mbewu yobomi emelwe kukuba ingafi nje kuphela, kodwa ibole. Ukuba ayithi ibole, ayinako ukuphila.
And rot is completely done away with. It's finished.
Kwaye ukubola kukupheliswa ngokugqibeleleyo. Kungabikho tu.
And until we get to the place that our own ideas and our own thinking is completely gone and it's rotted away from us, then the germ of life can begin to live.
Saye, side sifikelele kwindawo apho ezethu imbono nokwethu kucinga kumke ngokupheleleyo kuze kubole kuphele kuthi ize imbewu yobomi iqalise ukuphila.
Now I might inject just a little bit of doctrine here.
Ngoku singasuke ndingasuke ndifake nje intwana yemfundiso apha.
That I don't If you don't believe it, all right, that's just okay. I do believe it.
Nendinga, ukuba awuyikholelwa yona, kulungile. Oko kulunge nje, ndiyayikholwa.
I believe that a man, when he's born in this world, that when you're a little baby, born into the world, you could not have been here without being the foreknowledge of God.
Ndiyakholwa ukuba umntu xa ezalwa kweli hlabathi, kuba xa ulusana oluncinane uzalelwa ehlabathini ubungenakuze ube lapha ngaphandle kokuba ube ubukulwazi lwenxa engaphambili lukaThixo.
Because he is infinite and he knows all things.
Ngokuba yena akanasiphelo kwaye wazi zonke izinto.
And when that little baby is born into the world, there's something in that baby.
Kwaye xa olwasana luncinane luzalelwa ehlabathini kukho into ithile kwelo sana.
If he's ever going to have life, there's a little something in there in that child, then
ukuba uyakuze abe nabo ubomi kukho nto incinane ithile phaya phakathi kula mntwana ngoko.
That he comes to sooner or later, that little seed is in him.
Athi eze kuyo kamsinya okanye kamva lambewu incinane iphakathi kuye.
If you take the scriptures plainly declare that.
Ngoku ukubani yakuthi nithathe izibhalo ziyidandalazisa ngokucacileyo loo nto.
Now, if you've got eternal life tonight, if we have eternal life, then we always were.
Ngoku ukuba unobomi obungunaphakade ngokuhlwanje. Ukuba sinobomi obungunaphakade ke sasisoloko sinjalo.
Because there's only one form of eternal life.
Ngokuba lunye qha uhlobo lobomi obungunaphakade.
We always were.
Sasisoloko sinjalo.
And the reason we were because we are a part of God.
Kwaye isizathu sokuba sibe sasinjalo ngokuba siyinxalenye kaThixo.
And God is the only thing that's eternal.
Waye uThixo ekuphela kwento engunaphakade.
And like as Melchizedek received tithes from Abraham, and it was lotted to his great-grandson, Levi.
Waye njengokuba uMelchizedek wathi wamkela izishumi kuAbraham kwaze kwabalelwa kwisizukulwana sakhe uLevi.
Who was yet in the loins of Abraham paid tithes, for he was yet in the loins of Abraham when he met Melchizedek.
Nowaye sesesinqeni sika Abraham wahlawula izishumi kuba waye sesesinqeni sika Abraham xa wathi wahlangana no Melchizedek.
Can we speak on that or the other place one morning? Who is this Melchizedek?
Ndifuna ukuthetha ngaloo nto ngaphaya kwenye indawo ngenye intsasa. Ungubani lo Melchizedek?
Now, notice that way back, God knew this boy coming down. He knew all things.
Ngoku qwalasela oko emva phaya uThixo wayazi le nkwenkwe isehla isiza yena wazazi zonke izinto.
Now, we are a part of God. You always was.
Ngoku siyinxalenye kaThixo nasoloko ninjalo.
You don't remember it because you were only an attribute in God.
Aniyikhumbuli kuba nanikuphela nje isibonakaliso kuThixo.
You were only in his thinking, your very name. If it ever was on the book of life, it was put there before the foundation of the world. He knew what you were.
Nani sezingcingeni zakhe nje kuphela kwa igama elakho ukuba lakhe labakuyo incwadi yobomi. Labekwa apho kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi. Wayekwazi oko wena wawukuko.
I'm only saying this not to mix up doctrine, but to straighten it out.
Ndikuthetha nje oku, hayi ukuxubanisa imfundiso, kodwa ukuyolula ithi tye.
That we might get away from this fear and scare. You don't know who you are.
Ukuze sibe nako ukuchasela sisuke kolu valo noloyiko, awuzazi ukuba ungubani.
You are not going to be, but now you are the sons of God.
Anisayi kuba ngabo, kodwa ngoku, ningonyana bakaThixo.
You always were the sons of God.
Yabona, Nani soloko ningabo onyana bakatik. Yabona.
For when God had you in his thinking at the beginning, you have to be some part of you.
Kuba xa uThixo wayenawe ezincingeni zakhe ekuqalekeni, umelwe kukuba ethile inxalenye yakho.
Your life that's in you now had to be with God before there.
Obakho ubomi obukuwe ngoku bumelwe kukuba babukuThixo ngaphambili phaya.
Well, before he even become material here on earth.
Kahle xa yena phambi kokuba yena abe nokubonakala apha emhlabeni.
Before there was anything but God, you were one of his attributes.
Ngaphambi kokuba kubekho nantoni na, kodwa uThixo wena wawusesinye sezibonakaliso zakhe.
He knew what your name would be. He knew the color hair you'd have. He knew it all about you.
Wayazi ukuba igama lakho laliya kuba ngubani na, walazi nebala leenwele owawuya kuba nazo. Yena wakwazi konke okumalunga nawe.
The only thing happened is when you being a sinner, many of you can fellowship with me on this thought.
Ukuphela kwento eyenzekayo kuxa wena ekubeni ungumoni. Uninzi lwenu lunako ukudlelana nam kuyo le ncinga.
When you was a little boy, a little girl, you'd walk around and there would be certain things that would just.
Xa wawuse yinkwenkwana encinci okanye intombazanana encinci, ubuye uhambahambe ze kubekho ezithile izinto ebeziye nje.
Or it wouldn't bother the other kids. It seemed like there was something in you that cried out.
Apho bezingasayi kubahlupha abanye abantwana, kwakuye kubonakale ngathi kwakukho into ethile kuwe ekhalayo.
There was God somewhere, yet you were a sinner. You remember that? Certainly.
Kwakukho uThixo ndaweni ethile, kodwa noko wawusengumoni. Usakukhumbula oko ngokuqinisekileyo.
Now, what was that? That was that little form of life in you then.
Ngoku, yayiyintoni leyo? Yayisesiya sincinane isimo sobomi kuwe ngoko.
And then after a while, you heard the gospel.
Kwaza ke emva kwethuba weva ivangeli.
Maybe you went to church, you picked out this and that and went from denomination to denomination.
Mhlawumbi waya enkonzweni wachola oku nokuya waze wemka usuka kuhlelo usiya kuhlelo.
But one day, you being part of God, you had to be part of the Word.
Kodwa ngenye imini ekubeni wena uyinxalenye kaThixo kwafuneka ukuba ube inxalenye yelizwi.
And when you heard the word, you know where you come from. You know what was the truth.
Waza wakuba uve ilizwi, uyayazi apho usuke khona. Wayazi intoni eyayinyaniso.
You were always, the seed was in you. Always.
Wawusoloko imbewu yayikuwe kwantlandlolo.
The word seen, the word that was in you that was before the foundation of the world, saw the word and you come to it.
Ilizwi labona ilizwi elalikuwe elalilapho kwangaphambili kokusekwa kwehlabathi. Wabona ilizwi waza wena weza kulo.
Like my little eagle story, how the little eagle was hatched out under a hen.
Kufana nebali lam lokhozi elincinci, indlela ekwathi ngayo kwaqanduselwa ukhozi oluncinane phansi kwesikhukukazi.
And the little fella walked with the chickens, the hen clucked and he didn't understand her clucking.
Waza umfo omncinane wahamba kunye neenkuku, yena isikhukukazi sililisela, waza yena akakuqonda ukulilisela kwaso.
And the little chickens, their diet they had in the barnyard, he didn't understand that's how that they did that.
Aza amancinci amantshontsho ukudla kwawo kwakusehokweni, yena zange akuqonde oko indlela abanokuze benze ngalo loo nto.
But there was something in him seemed to be different from what that chicken was.
Kodwa kwaye kukho ukuthile kuye okwakhangeleka kwahlukile koko laa nkukhu yayikuko.
Because at the beginning he was a eagle. That's right.
Ngoba ekuqalekeni yena waye elukhozi. injalo lonto.
One day his mama come hunting him, and when he heard that scream of the eagle, it was different from the cluck of the hen.
Kenye imini weza unina emzingela kwaza xa wathi weva okuya kukhwaza kokhozi kwakwahlukile ekuliliseleni kwesikhukukazi.
And that's the way it is with every born again believer.
Kwaye kuyilondlela ngalo lonke elizelwe ngokutsha ikholwa.
You can hear all the theology you want to and all the man-made discrepancy.
Ungeva yonke imfundo yezengenkolo oyifunayo nako konke okwenziwe ngabantu kunganqinelani.
But when that word flashes out there, then there's something takes a hold. You come to.
Kodwa xa eliya lizwi lidanyaza phaya ngoko kukho kuthile ukubambelelayo, wena uza kulo.
You who were once dead in sin, that life has he quickened.
Nina benifudula nifile esonweni, obuya ubomi, uthe yena wanidlisa ubomi.
There has to be a life there to quicken to first.
Kumelwe kube kanti kukho ubomi phaya bokuvuselwa kubo kuqala.
God, by his foreknowledge, knows all things.
Uthixo, ngolwakhe lwangaphambili ulwazi, wazazi zonke izinto.
And we were predestinated to be sons and daughters of God.
Sayetina sammiselwa ukuba sibe ngonyana neentombi zikaThixo.
Ye who were once dead in sin and trespasses, wherein we all had our times past, but hath he quickened.
Nina ebenifudula nifile esonweni neziphoso ebesikuzo sonke kumaxesha ethu adlulileyo, kodwa yena usivusile.
Look at Paul. When Paul was a great theologian,
jonga uPaulus. Xa uPaulus wayengomkhulu umfundi wezenkolo.
But when he come face to face with that word, Jesus, it quickened.
Kodwa xa wathi wahlangana ubuso ngobuso neliya lizwi uYesu, ladlisa ubomi.
He come to life right quick because he was ordained to be that.
Waye wabuyela ebomini ngokukhawuleza ngenxa yokuba wayemiselwe ukuba abe njalo.
He was part of the word, and when the word saw the word, it was his nature.
Yena waye eyinxalenye yelizwi, laza xa ilizwi libona ilizwi, laye liyimvelo yakhe.
All the clucking of the hens in the Orthodox churches didn't have no effect upon him.
Konke ukulilisela kwezikhukukazi ezikweziya zemvelo inkonzo akuzange kube namphumela kuye.
He saw the word, it was part of him.
Yena wayebone ilizwi, laye liyinxalenye yakhe.
He was an eagle, he wasn't a chicken. He was just in the barnyard with him. But he was an eagle to begin with.
Waye elukhozi, waye engeyiyo inkukhu. Waye phakathi nje eyokweni kunye nazo, kodwa yena waye elukhozi indawo yokuqala.
I heard a similar little story, I hope it don't sound sacrilegious, about a little duck being born under a hen one time.
Ndeva elikwafana ibali, ndiyathemba livakali njengokunyemba inkolo, malunga nedada elincinane elathi lazalelwa phantsi kwesikhukukazi ngaqalithile.
He couldn't understand.
Waye engenako ukuqonda.
A funny looking little fellow, odd guy. And he couldn't understand the dust and everything they were playing in the barnyard.
Umfo obhoxekileyo ngenkangeleko, umqakathi womfo, kwaye wayengaqondi into ngothuli nazo zonke bedlala ehokweni.
But one day the old hen led the little brood out behind the barn and he got a smell of water.
Kodwa ngenye imini esidala esikhukukazi sakhokelela lo mantshontsho ngaphandle emva kwehoko. Waza yena weva ivumba lamanzi.
Well, he took out towards that water as hard as he could go. Why?
Yeka ke wagibiseleka ukuya kuloo manzi ngawona mendu wayenokuhamba ngawo. Kwakutheni?
He had never been on a pond before. He had never been in the water. But he was a duck to begin with.
Wayengazanga angene echibini ngaphambili. Wayengazanga abe semanzini ngaphambili. Kodwa waye elidada indawo yokuqala.
Only thing you had to do is come to himself.
Ukuphela kwento awayemelwe kukuyenza kukuba abuyele kuye.
That's the same thing the believer is.
Likwayilonto inye nekholwa.
There's something in him that when he meets God face to face, he comes to himself.
Kukho ukuthile kulo ukuthi xa ehlangana noThixo ubuso ngobuso uye abuyele kuye.
That seed is in him and it's quickened.
Lo mbewu ikuye kwaye idliswa ubomi.
My, that's right. And he flies away from the things of the world. They become dead to him.
Bethu, oko kunjalo, kwaye uthi abhaphele kude ukusuka kwizinto zehlabathi, ziye zibe zezifileyo kuye.
My, remember, we all had our life in the past in those things of the world.
Bethu, ndiyakhumbula, sonke besinabo ubomi bethu kwixa elidlulileyo.
But once we got a hold of that real thing, something that quickened us.
Kodwa, uba sikhe sahlangana leya yenene into ethile yasidlisa ubomi.
A little seed that come to life, and all the things of the world rotted right there. We had no more desire of it.
Imbewu encinane ebuyela ebomini, ngoko zonke izinto zehlabathi. Zabolela kanye phaya asizange sibe namnqweno wazo kwakhona.
He that's born of God doth not commit sin.
Lo uzelwe nguThixo akenzi sono.
The worshipper once purged has no more conscience of sin, no more desire to sin.
Umnquli akuba ehlanjululu akasena sazela sasono akasenawo umnqweno wesono.
The sin question's over.
Umbuzo wesono udlule.
You become a part of God in Christ. Christ died to redeem you.
Uba inxalenye kaThixo kuKristu. UKristu wafela ukuze ahlangule wena.
Now, just think of all that we would have been if it hadn't been for God.
Ngoku, cinga nje ngako konke engesaba kuko ukuba bekungekho ngenxa kaThixo.
But God in his rich mercy, how he has redeemed us tonight.
Kodwa uThixo kweyakhe etyebileyo inceba indlela yena athe wasihlangula ngayo ngokuhlwanje.
Where would we been tonight if it hadn't been for God's rich mercy upon us?
Ngesiphi ngokuhlwanje ukuba bekungekho ngenxa yekaThixo etyebileyo inceba phezu kwethu.
Once the world was so sinful that man had caused corruption to come upon the earth. Until it even grieved God that he ever made man.
Ngaqalithile ihlabathi lalizele isono kanga ngokuba umntu wabangela ukonakala uze phezu komhlaba bada benza ukuba uThixo wasole ngokuba wathi wenza umntu.
The whole head was a putrefied sore, the whole body.
Intloko yonke yaba sesibolileyo isilondo umzimba wonke.
And God even grieved that he ever made a man.
Waza uThixo wasisola ngokuba ethe wenza umntu.
So he said, I will destroy man who I've created.
Ke yena wathi ndiyakumtshabalalisa umntu endimdalileyo.
He will destroy him because he has nothing but just a bunch of corruption.
Uyakubatshabalalisa ngenxa yokuba akasena kwanto kuphela nje imfumba yokonakala.
And the whole human race would have been wiped out at that time.
Kwaye lonke uhlanga loluntu ngelwalutshayelwe lonke kwangelo xesha.
But God, rich in mercy, would not let the innocent perish with the guilty.
Kodwa uThixo osisityebi ngenceba wayengena kuyeka umsulwa atshabalale kunye nonetyala.
And he went away and made a provided way for the ones that wanted to come in, that wanted to do what was right.
Waza yena wemka ukuya kwenza indlela ebonelelweyo kwabo bafuna ukungena, abo bathi bafuna ukwenza okulungileyo.
He made a way of mercy for those who desired mercy. And he prepared an ark.
Yena waye wenzela indlela yenceba aba wenqwenela inceba waze walungisa umkhombe.
In other words, he put some wings on his eagles that they could fly above the judgment and not drown with the chickens.
Kamanye amazwi waye wafaka impiko kumakhozi akhe ukuze abe nako ukubhabhela ngaphezulu komgwebo aze angathoni kunye nenkuku.
But he made a way of an escape in the days of Noah.
Kodwa yena wenza indlela yokuqhwesha ngemihla kaNoah.
This caused him to do that to provide it because he was rich in mercy.
Oku kwamenza ukuba enze oko ukumenza ayibonelele kuba yena wayesisityebi ngenceba.
But after he has provided a way for people and then they refuse him.
Kodwa emva kokuba ethe wabonelela ngendlela ebantwini bazabona bayala.
Now the reason they refuse it is because there's nothing in there to receive it. There's nothing to receive it.
Ngoku isizathu sokuba bayale kungokuba akukho nto phakathi phaya yokuyamkela. Akukho nto iyakuyamkela.
My mother used to say you cannot get blood from a turnip because there's no blood in a turnip.
Umama wam wayedla ngokuthi awungeke ufumane igazi liphuma kwithenipu kuba akukho gazi kwithenipu.
So if there is no form of life in there to receive it, then it cannot be received.
Ke ukuba akukho simo sabomi phakathi phaya sakuyamkela, ngoko ayingeke yona yamkelwe.
That's reason the Pharisees could look right in the face of Jesus and call him Beelzebub. Because there was nothing in them to receive him.
Seso isizathu sokuba abafarisi bakwazi ukujonga uYesu ebusweni baze bambize ngoBeelzebub ngokuba kwakungekho nto kubo yakumamkela ngayo yena.
But all the Father has given me, he said, will come to me.
Kodwa bonke abo ubawo andinike bona yena watho bayakuza kum.
There's some way it's going to be presented.
Kuko ndlela ithile eza kuziswa ngayo.
You can talk to people sometime on the streets. Talk to them about the Lord. They laugh right in your face.
Usenokuthetha nabantu maxa wahamba ezitatweni. Uthethe nabo malunga nenkosi. Baye bahleke kanye ebusweni bakho.
Well, we're supposed to do it anyhow.
Kulungile. Simele ukuba siyenze loo nto nakanjani na.
But listen, there's no man can come to me except my Father draws him first.
Kodwa mamela, akukho mntu unokuza kum engathanga ubawo wam amtsale kuqala.
God has to do the drawing.
UThixo nguye ofanele enze ukutsala.
There has to be a life and all that he has given me will come to me.
Kumelwe ukuba kubekho ubomi kwaye bonke abo yena andinike bona bayakuza kum.
He made a provision for those who wants to be redeemed.
Yena wenza isibonelelo kwabo bafuna ukuhlangulwa.
He made a provision for those who wants to be healed.
Yena wenza isibonelelo kwabo bafuna ukuphiliswa.
And then because that he did this makes him rich in mercy, as he's always been rich in mercy.
Kwaye ngenxa yokuba yena enze oku kumenza abe sisityebi ngenceba njengokuba yena wayesoloko sisityebi ngenceba.
It must be if you refuse this, there's nothing left but the judgment, because sin must be judged.
Kufanele ibe njalo ukuba uthe wakwala oku akusekho nto iseleyo kuphela ngumgwebo ngoba isono simelwe kukugwetywa.
Pharaoh, when he went into the sea as an impersonator, seeing that he could go in like Moses did.
Ufaro xa wathi wangena elwandle njengomlinganisi akubona ukuba naye angangena njengokuba enzile uMoses.
Moses with his army and Pharaoh with his army. Both of them should have perished in the sea, looked like.
UMoses nomkhosi wakhe kunye noFaro enomkhosi wakhe. Bobabini babemelwe kukutshabalalela elwandle ngokwenkangeleko.
But God, rich in mercy, made a way of escape for the Hebrew children.
Kodwa uThixo osisityebi ngenceba wathi wenza indlela yokuqhwesha kubantwana bamaHebhere.
Why? Because they were following in the line of duty. They were following in the word.
Kwakutheni ngoba babelandela emgcini wokusebenza, babelandela elizwini.
Now that's the only way to obtain mercy is to follow the instructions that God has given us to follow Him.
Ngoku, leyo kuphela kwendlela yokuzuza inceba, kukulandela imiyalelo athe uThixo wasinika ukuze siyilandele.
That's the only way He can show mercy is when we follow what He said do.
Leyo kuphela kwendlela yena angabonisa ngayo inceba, kuxa thina silandela oko yena athe masikwenze.
As a little debate not long ago with a minister that said that I was teaching an apostolic doctrine in this day. I believe I spoke of it a night or two ago or sometime.
Njengengxoxwana yanga xa lingekudala lidlulileyo kunye nomlungiseleli owathi mna ndifundisa eyabapostile imfundiso kulomhla. Ndiyakholwa ukuba ndithethile ngayo kubusuku okanye obubini obudlulileyo kanye ngaxalithile.
About how I said you're trying to inject into this age an apostolic doctrine. He said the apostolic age ceased with the apostles.
Malunga nohlobo awathi ngalo, wena uzama ukutofa kwesi sigaba eyabapostile imfundiso. Wathi, isigaba sabapostile saphela kunye nabapostile.
I asked him, well, do you believe the word? He said, yes.
Ndasa ndambuza, kuhle, ingaba uyalikholwa ilizwi, yena wathi, ewe.
I said, Revelation 22:18 says that whoever shall take one word out of this or add one word to it. Not just two words, one word. Take one word out.
That is ityilelo, amashumi amabini anesibini, shumele nesibhozo, sit, ukuba nabani na oyakuthi athathe nelinye ilizwi elikhupha kule okanye, ongeze nalinye ilizwi kuyo, hayi nje amabini amazwi. Elinye ilizwi athathe elinye ilizwi alikhuphe.
Said I believe that.
What? Ndiyayikholwa lonto.
I said then I can tell you where the apostolic age was given, the apostolic blessings was given to the church.
Mna ndathi ngoko ndingakuxelela apho isigaba sabapostile sanikezelwa khona ezabapostile iintsikelelo zanikezelwa ebandleni.
Now you tell me where God taken it out of the church by the word.
Ngoku ndixelele apho uThixo wathi wayithatha eyikhupha ebandleni ngelizwi.
You can't do it. It's not there.
Awunako ukuyenza. Ayikho apho.
I said now remember that Peter on the day of Pentecost he was the introducer of the apostolic age.
That ngoku khumbula ukuba uPetros ngomhla wePentecost waba ngumazisi wesigaba sabapostile.
And he told them all to repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Waza wabaxelela bonke ukuba guquka nize nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono zenu kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele.
For the promise isn't to you and to your children, and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Kuba isithembiso sikuni nakubantwana benu kunye nakwabo bakude nqu neso sininzi inkosi uThixo wethu aya kusibiza.
Now, if you want to listen to the clucking of some denominational hen and live back out there in the things of the world, then it goes to show that there's something wrong.
Ngoku ukuba wena ufuna ukumamela ukulilisela kwesehlelo elithile isikhukukazi uze uphile emva phaya kwizinto zehlabathi ngoko kuyabonakala ukuba ukho undonakele.
Because that is the word.
Ngoba elo lilizwi.
Whosoever will may come, and if you've got a will, you should come.
Lowo sukuba ethanda makeze, kwaye ukuba unawo umnqweno umelwe kukuba uze.
But if you have no will, then you're in a sad condition.
Kodwa ukuba awunawo umnqweno ke wena ukwimeko yodandatheko.
But if you've got a will to come, come follow God's formula.
Kodwa ukuba unawo umnqweno wokuza, yiza ulandele ekaThixo inkqubo.
And he never fails to fulfill what he promised.
Waye yena akakhe asilele ukuzalisekisa oko wakuthembisayo.
I once was young and now I'm old. I've never seen him fail in his word.
Ndakha ndamtsha ndaye ngoku ndimdala andizanga ndambona yena esilela kwelakhe ilizwi.
Because he can do anything but fail, he cannot fail.
Ngoba yena angenza nantoni na kodwa hayi ukusilela akangeke asilele.
God cannot, it's impossible for God to fail and remain God. He has to do that.
UThixo akanakho akukwaziki ukuba uThixo asilele aze abe usenguThixo. Umelwe ukuze enze oko.
Now, Pharaoh's army tried to impersonate because they wasn't called and they had not that life into the
Goku, umkhosi kaFaro wazama ukulinganisa kuba bona babengabizwanga futhi bengenabo obuya ubomi ukuya
The promise wasn't given to Pharaoh. The promise wasn't given for a promised land.
Isithembiso sasinganikwanga uFaro. Isithembiso sasinganikwanga yena eselizwe lesithembiso.
And an impersonator trying to follow a real believer who's called to such only makes a mockery out of it.
Kwaye umlinganisi ozama ukulandela elenene ikholwa elibizelwe kokunjalo uyenza nje ukuba ibe inhlekisa.
That's what's the matter with our religious system today.
Kulowo ke undonakele ngenkqubo yethu yenkolo namhlanje.
It's too many people trying to impersonate the Holy Spirit.
Ngabantu abaninzi abazama ukulinganisa umoya oyingcwele.
Too many people trying to impersonate the baptism.
Abantu abaninzi abazama ukulinganisa ubhaptizo.
Too many people trying to impersonate the apostolic age.
Abantu abaninzi abazama ukulinganisa isigaba sabapostile.
It's for believers and that alone.
Yeyamakholwa kwaye wona odwa.
God has made a way rich in mercy that his children will not perish. He's made a way for them.
UThixo wenze indlela usisityebi ngenceba ukuze abakhe abantwana bangajabalani. Yena ubenzela indlela.
Now, Pharaoh trying to pursue on, he drowned in the very waters that saved Moses and his group.
Ngoku, uFaro ezama ukuleqisa warhaxwa kwakuloo manzi manye athi asindisa uMoses neqela lakhe.
Now, Moses did not drown because God is rich in mercy to them who are following his provided way. Amen.
Ngoku, uMoses zange arhaxwe ngokuba uThixo usisityebi ngenceba kubo abo balandela indlela yakhe enikezelweyo. Amen.
Can you see what I mean?
Niyakubona oko ndikuthoyo.
That tonight, people who don't believe in divine healing, people who do not believe in the baptism of the Holy Ghost, how can they receive anything?
Ukuba ngokuhlwanje abantu abangokholwayo kwimpiliso engcwele, abantu abangakholwayo kubhaptizo lukamoya oyingcwele, bangaze bamkele njani nakuphi na okunye.
God is rich in mercy to those who will follow after him.
Amen.
Not after a creed, but after God.
UThixo usisityebi ngenceba kwabo baya kuthi bamlandele bengalandeli imvumo nkolo kodwa emva kuThixo.
God is the Word. It was made flesh and dwelt among us.
UThixo lilizwi kwaye lona lenziwa inyama laze lahlala phakathi kwethu.
Now that he might bring forth the other attributes of God.
Ngoku ukuze yena avelise ezinye izibonakaliso zikaThixo.
The body, Jesus, was the body of God, an attribute.
Umzimba, uYesu, wayengumzimba kaThixo, isibonakaliso.
Moses seen him pass the back part of him. No man had seen his face.
UMoses wambona edlula umva wakhe. Akukho umuntu wakhe wabubona ubuso bakhe.
But now we seen him. We have beheld him. See him as a sacrifice.
Kodwa ngoku siyambona yena sikhangele kuye simbona yena njengedini.
Now, see, was an attribute of God being displayed, the Word. That's what he was.
Ngoku yabona yena waye esisibonakaliso sikaThixo sona siveziwe ilizwi yiloo nto yena awaye yiyo.
And when any believer comes to God, he becomes God's attribute of his Word.
Kwaye xa naliphi na ikholwa lisiza kuThixo uye abe sisibonakaliso sikaThixo selizwi lakhe.
He's used to manifest the word that's promised for that day.
Yes. Amen.
That's right.
Usetyenziselwa ukubonakalisa ilizwi elithenjiselwe lomhla. Yabona, injalo lonto.
God, rich in mercy, has never left us without a testimony. He's rich in mercy.
UThixo osisityebi ngenceba akazange asishiye singenabungqini. Yena utyebile ngenceba.
We find out that God was so merciful to Moses out there in that Dead Sea. Out in the Red Sea out there, rather.
Thina sifumanisa ngoku ukuba uThixo waba nenceba kakhulu kuMoses phaya koluya lwandle olufileyo phaya kulwandle olubomvu gxebe.
Then when he said here in Exodus 19:4, he said, I carried you away on eagle's wings, brought you to myself.
Ngoko xa yena wathi apha kwiExodus ishumele netoba isine wathi ndani thwalela kude ngamaphiko okhozi ndani zisa kum.
Carried him on eagle's wings and brought you to myself.
Wabathwala ngamaphiko okhozi ndani zisa kum.
There was other man in the middle of that sea out there also, trying to impersonate.
Kwakukho namanye amadoda esizikithini solwalwandle phaya nawo ezama ukulinganisa.
But what he carried him on eagle's wings.
Kodwa intoni wabathwala ngamaphiko okhozi.
Now God always likens his prophets to eagles.
Ngoko uThixo usoloko efanisa abaprofeti bakhe namakhozi.
And what was it? Moses was his messenger.
Kwaye yayiyintoni uMoses waye engumthunywa wakhe.
And they were following Moses, and that was the eagle's wings that they were carried on because he was packing God's message.
Baye belandela uMoses. Kwaye lawo yayingamaphiko okhozi ababethwelwe ngawo ngoba waye ephethe umyalezo kaThixo.
And the people followed that.
Baye abantu belandela lonto.
They were following God as they followed Moses with his message of deliverance.
Babelandela uThixo njengokuba babelandela uMoses kunye nomyalezo wakhe wokukhululwa.
And the Bible said that they perish not with them who believe not.
Kwaye iBhayibhile yatsho ukuthi yena abazange batshabalale kunye nabo bangazange bakholwe.
Because God was rich in mercy to him because they were following his commandments.
Ngoba uThixo wayesisityebi ngenceba kubo ngoba babelandela imithetho yakhe.
God wants us to follow his commandments. We could say the same about Korah and about Dathan and their gang of unbelieving people as they tried to impersonate.
UThixo ufuna silandele imithetho yakhe. Singathetha kwalonto inye ngoKora nangoDathan kunye neqela labo labantu abangakholwayo njengokuba abathi bazama ukulinganisa.
They tried to inflict something into God's program.
Bazama ukuqhusheka into ithile kwekaThixo inkqubo.
They didn't like a one-man program.
Zange bayithande eyomntu omnye inkqubo.
They didn't like that. They had to have something to do.
Zange bayithande leyo. Kwafuneka nabo benayo into yokwenza.
Korah said, well, there's more holy man than you, Moses. You act like you're the only beach on the, or the only pebble on the beach, rather.
UKorah wathi, kutheni, maninzi amadoda angcwele kunawe, Moses. Uzenza ngathi nguwe wedwa unxweme olu okanye okuphela kwechebetyu enxwemeni gxebe.
And said, you oughtn't to do that. There's more man here.
Waze wathi ndindi, awufanelanga kwenza njalo. Yaye, maninzi amadoda apha.
Moses knew that he was to carry those children over into the promised land because the promise was given to him.
Wabe uMoses esazi ukuba wayeza kuweza abo bantwana abase kwelesithembiso elizwe. Ngoba isithembiso sasinikwe yena.
And he must pack them to the promised land.
Kwaye umelwe kukubathwalela kwelesithembiso elizwe.
And today, the Holy Spirit is here to vindicate God's word, and that's the eagle wing that we're supposed to ride on.
Kwaye namhlanje, umoya oyingcwele ulapha ukuza kungqinela elikaThixo elizwi kwaye elo liphiko lokukhosi esimele ukukhwela kulo.
Not some man-made theology.
Hayi eyenziwe ngumntu imfundo yezenkolo.
But we are to ride upon the wings of the eagle to the promised land.
Kodwa simelwe ukukhwela phezu kwamaphiko okukhosi ukusinga ezweni lesithembiso.
And here they was going to get a bunch of chickens out there, Korah thought, you know, to come around and impersonate this the eagle.
Kwaye apha babeza kufumana igquba leenkukhu ngaphandle phaya, Korah wacinga, uyazi, ukuze ndijikele ndilinganise olu khosi.
And when they did, God said, separate yourself from them, and he swallowed up the world.
Baye, xa bathi benza, uThixo wathi, zahluleni kubo. Waze yena waliginya ihlabathi.
He would have swallowed up the whole thing, the whole creation. But God was rich in mercy to those who are trying to follow his word.
Ngewaginya yonke into, yonke indalo. Kodwa uThixo wayesisityebi ngenceba kwabo bazama ukulandela elakhe ilizwi.
Always, God rich in mercy. Many of them come over on the side with Moses, and God opened up the earth and swallowed up the unbeliever.
Rhoqo, uThixo usisityebi ngenceba. Uninzi lwabo lwaza ngapha ecaleni noMoses, waze uThixo wavula umhlaba waginya ongakholwayo.
The unbeliever will always perish.
Yena ongakholwayo uyakusoloko etshabalala.
Those who did not believe, though they come out and walk for a while.
Abo bangazange bakholwe nangona bathi baphuma baze bahamba ithutyana.
But Jesus said there are everyone dead.
Kodwa bona uYesu wathi bona bonke ngabanye bafile.
Dead is annihilation. They are dead.
Ukufa kuxela ukubhangiswa. Bona bafile.
Just think of them. They come out. Seen the miracles of God, seen the great hand of God, enjoyed the manna.
Khawucinge njengabo, bathi baphuma, bayibona imimangaliso kaThixo, basibona isandla esikhulu sikaThixo, bayonwabela imana.
And got out there and listened to a man named Balaam that perverted the way of God by his teaching, contrary to the word.
Baza baphumela phaya, baza bamamela indoda egama linguBileham eyathi yagqwetha indlela kaThixo ngemfundiso yayo ephikisana nelizwi.
We're all brethren, so let's just all get together.
Sonke singabazalwane, ke masithi nje ke sihlangane ndawonye.
That's another Balaam system rising up today.
Leyo yenye inkqubo yobuBileham evelayo namhlanje.
Let's all get together. It will not work.
Masihlanganeni sonke ayisayi kusebenza.
Amen.
Let's walk with the eagle.
Amen.
Jehovah eagle, your eaglets.
Masihambeni nokhosi. UYehova ukhosi. Ningamantshontsho okhosi.
There's only three saved out of the entire group. Moses, Caleb, and Joshua.
Bathathu kuphela abasindiswayo kwela qela lilonke. Moses, uCaleb, noYoshua.
The rest of them perished in the wilderness. Jesus said so in St. John, the 6th chapter.
Bonke abanye batshabalalela entlango. UYesu watsho njalo kongcwele uYohane esesithandathu isahluko.
God in mercy would not let them perish because with the rest of the unbelievers.
UThixo ngenceba wayengena kubayeka batshabalale ngoba kunye nabo bangakholwayo.
They all died right there in the wilderness, and they are dead.
Bonke baye bafela kanye apho entlango, kwaye bona bafile.
God saved Moses and the eagle believers because if they had respect to his word.
UThixo wasindisa uMoses kunye namakholwa angamakhosi, ngoba bona bathi balihlonipha ilizwi lakhe.
And today, friend, the only way that we can ever have favor with God, God's rich in mercy today.
Kwaye namhlanje sihlobo ekuphela kwendlela esinokuze sibe nokwamkela kuThixo, uThixo sisityebi ngenceba namhlanje.
But we've got to respect what he said about it.
Kodwa simelwe ukuba sihloniphe oko yena akuthethileyo ngayo.
You just can't take what somebody else said, you've got to take what God said.
Awungeke nje uze uthabathe ukuthethwe ngomnye umuntu. Umelwe ukuthabatha oko uThixo akuthethileyo.
He said, let every man's word be a lie and mine truth.
Wathi lonke lomuntu ilizwi malibe bubuxoki, lize elam libe inyaniso.
Today we're told that all you have to do in many places is join church, have a creed, or something like that.
Namhlanje sixelelwa ukuba ukuphela kwento oma uyenze kwindawo ezininzi kukuzibandakanya nebandla, ube nemvumo nkolo okanye ukuthilo kunjalo.
Or say a prayer, or put your name on a book, or be a sprinkled, or baptized a certain way, or something like that. That's all you have to do. But that's wrong.
Okanye ucengceleze umthandazo, okanye ubeke igama lakho encwadini, okanye ufefe, okanye ubhaptizwe ngandlela ithile, okanye ukuthile okunjalo, yiloo nto yodwa umelwe kuyenza, kodwa oko akuchanekanga.
To be an eagle of God, you've got to follow the word day by day. You've got to continue to feed upon the word.
Ukuze ube lukhozi lukaThixo, umelwe kukuba ulandele ilizwi imihla ngemihla. Umelwe kukuba uqhubeke udle ilizwi.
Now, we find them after this time murmuring again, weakened in faith after God had showed mercy to them.
Ngoku sibafumana emva kweli ityeli bembomba kwakhona bebuthathaka elukholweni emva kokuba uThixo ebabonise inceba.
And we find them murmuring with God, and when they did, they were dying with snake bites.
Saye sibafumana bembombela uThixo kwaye xa bathi benza njalo babesifa kukulunywa zinyoka.
Well, they deserved it. They certainly did.
Kahle babefanele.
Anybody that was mistake God's word and do these things that they did, they deserve to die.
Nabani na onokuze aphazame elikaThixo ilizwi aze enze ezi zinto bazenzayo bona babekufanele ukufa.
Every one of them deserved to die in the wilderness.
Yonke ngaminye yalo minqweni yafanelwa ukufela entlango.
But when they were so sick that even Dr. Moses and none of them could do anything about it, and they were dying by the thousands.
Kodwa xa bathi bagula kangangokuba nqu noqirha uMoses kunye namnye kubo wayenokwenza kwanto malunga nako kwaye babesifa ngamawaka.
But God, rich in mercy, he made a way of escape for those who would believe him.
Kodwa uThixo osisityebi ngenceba yena wavula indlela yokuqhwesha kwabo babenokumkholelwa.
He made an antidote for it by sending up a brass serpent.
Wayenzela unyango ngokuthi amise eyobhethu inyoka.
God in his rich God made a way of escape so his believing children could be healed.
UThixo kweyakhe etyebileyo, uThixo wenza indlela yokuqhwesha ukuze abantwana bakhe abakholwayo baphiliswe.
God's interested in everything that's wrong, everything that you're anticipating.
UThixo unomdla kuyo yonke into engahambi kakuhle, yonke into olindele kuyo.
Every walk of life, God is interested in you.
Nxa zonke zobomi, uThixo unomdla kuwe.
You are his child, and he's rich in mercy. He wants to do for you.
Wena ungumntwana wakhe, kwaye yena usisityebi ngenceba, yena ufuna ukukwenzela.
The people sinned later by taking this same thing that God had made an atonement for them by the brass serpent, which represented sin already judged.
Abantu baye bona kamva ngokuthi bathathe kwalento inye awathi uThixo wabenzela ngayo isicama kushelo. Ngenyoka yobhedu, nto leyo yayimele isono esele sigwetyiwe.
And they idolized that gift. And that sinned again.
Bazabona basenza isithixo eso sipho, nako oko kwasisono futhi.
God will not share his glory with nobody.
UThixo akasayi kwabelana namntu ngozuko lwakhe.
Therefore we can't have no two, three, four gods. There's only one God.
Ngenxa yoko asinako ukuba nababini abathathu abane othixo mnye qha uthixo.
He'll not share his glory with anything else. He's God alone.
Yena akasayi kwabelana ngozuko lwakhe kunye nanye into engenye, yena unguthixo yedwa.
So as the heathens have many gods, we have the one God, and he will not share his glory with another.
Yabona ke njengokuba abahedeni benothixo abaninzi, thina sinokuphela kuthixo kwaye yena akasayi kwabelana ngozuko lwakhe naye namnye.
Neither will he let anything be an idol in front of him.
Engasayi kuze avumele nanye into ukuba ibe sisithixo phambi kwakhe.
Even though he had made an atonement for the people and it was God's word, it was right.
Nangona yena wayenze isicama kushelo ngenxa yabantu kwaye sasililizwi likaThixo sasichanekile.
But when they become to idolizing that, then they got in trouble.
Kodwa xa baqalisa ukusenza sibe sisithixo ngoko bathi bangena enkathazweni.
Now that's just the same thing I think has happened to our church ages.
Gogo, ikwayinto nje efanayo ndiyacinga eyenzekileyo kwizigaba zethu zebandla.
God sent us the message of Martin Luther with his message, John Wesley, the Pentecostal message.
UThixo wasithumela umyalezo kaMartin Luther kunye nomyalezo wakhe, uJohn Wesley, owePentecost umyalezo.
But what did we do with it? The very same thing that they did with that brass serpent. We idolized it. I belong to this and I belong to that.
Kodwa senze ntoni ngawo into ekwafana naleyo bathi bayenza ngalanyoka yobhedu? Siyenze yaba sisithixo, mna ndingowale, ndibe mna ndingowale ya.
You see, you belong to something without the sincerity that's connected with genuine godly worship of the word.
Niyabona ningabento ethile ningenako ukunyaniseka okudibanisele noloqobo lobuthixo unqulo lwelizwi.
What happened? The Bible, we're told in the Bible that the prophet took that idol and destroyed it.
Amen.
Hallelujah!
Kwenzeke ntoni iBhayibhile. Sixelelwe eBhayibhileni ukuba umprofeti wathabatha eso sithixo wasitshabalalisa. Hallelujah!
What we need on the scene today is a prophet that will destroy the idol of denominations that thinks they're going into heaven upon belonging to some creed or denomination.
Esikudingayo namhlanje ngumprofeti oyakuthi atshabalalise isithixo samahlelo athi acinge ukuba aya ezulwini ngokuba ethe azibandakanya namvumo nkolo ithile okanye ihlelo.
Needs to be destroyed, burned up, thrown away.
Idinga ukutshatyalaliswa ize itshiswe ilahlwe phakude.
God is full of mercy. He's rich in mercy.
UThixo uzele inceba, usisityebi ngenceba.
In the day that when we would have all been in that chaos of darkness out there.
Kumhla apho sonke ngesikumbhodamo obumnyama phandle phaya.
But God, rich in mercy, has sent us the real, genuine Holy Ghost with his own interpretation to it right here in the building every night.
Kodwa uThixo osisityebi ngenceba usithumelele owenene woqobo umoya oyingcwele notolike lwakhe buqu kuyo kanye apha esakhiweni mihla yonke ngokuhlwa.
God, rich in his mercy, how wonderful we find him to be. Yes, sir.
UThixo osisityebi ngenceba yakhe kumangalisa kanjani ukumfumana enjalo. Ewe mhlekazi.
Now, all they thought they could do was to just go to this snake or this little thing that God had made out there, had Moses make and hang on a pole.
Gogo, konke ababecinga ukuba banakho ukukwenza yayikukuya nje kule nyoka okanye le nto incinane uThixo ayenze phandle phaya enza uMoses ayenze as ayixhome esibondeni.
And they could be healed without any sincerity. They just stood and looked at it.
Baze babe nokuphiliswa ngaphandle kwakho nakuphi na ukunyaniseka. Babe simanje bajonge kuyo.
And they've got to idolize it, and God sent a prophet along and destroyed it.
Baze bafikelela ekuyenzeni isithixo, waza uThixo wathumela umprofeti ukuze ayitshabalalise.
Now, all that refused to look at that serpent in the wilderness They perished.
Ngoku bonke abo bathi bala ukujonga kulaa nyoka entlango bathi batshabalala.
Now God makes a way, but if you refuse to look at it, if you'll sit across the street, if you'll hold on to some creed and refuse to look straight into the Word and see whether it's right or not.
Ngoku uThixo wenza indlela kodwa ukuba uyala ukujonga kuyo ukuba uyakuthi uhlale ngaphesheya kwesitrato ukuba uyakubambelela kwimvumo nkolo ethile uze wale ukujonga ngqo elizwini ukuze ubone ukuba lichanekile na okanye hayi.
All that refused to look, they perished.
Bonke abathi bala ukujonga baye batshabalala.
And God is an ever-changing God.
Waye uThixo ungongasoze atshintshe uThixo.
And all who refused to look perished. So is it today, the same thing.
Baye bonke abo bathi bala ukujonga baye batshabalala. Kusenjalo nanamhlanje into efanayo.
Then the people sinned later, and as they've always did, and made the idol out of it.
Baza abantu bona kamva kanye njengokuba basoloko besenza baze benza isithixo ngayo.
Making it trying to get healing without sincerity.
Bayenza yona ya fumana bazama ukufumana impiliso ngaphandle kokunyaniseka.
They belong to something the way we do today.
Kwaye babe yinxalenye yento ethile nangendlela esenza ngayo namhlanje.
And now we see then the difference of it was that God.
Kwaye ngoku siyabona ngoko umahluko wayo wawu awathi uThixo.
It was a good atonement, a good sign for that time. That time it was all right.
Yona yayisesilungileyo isicama kushelo futhi ilolulungileyo uphawu lwaloo maxesha ngelo xesha yayilungile.
But it was just to be for that time, for that journey. That's all it would work for, that journey.
Kodwa yayimele ukuba ibe yeyeliya ixesha, ibe yeyolwa hambo, yiloo nto yodwa eyayiya kuyisebenza oluya uhambo.
And the message that Martin Luther brought of justification was all right for Luther's age. That's as far as it went.
Nawo umyalezo awathi uMartin Luther wawuzisa owogwetyelo wawusilungele esika Luther esigaba wahamba kangako.
Sanctification was fine in Wesley's age. That's as far as it went.
Ungcwaliso lwalusilungele esika Wesley esigaba wahamba kangako.
Then we come into the Pentecostal age.
Ngoko sifikile kwesobuPentecoste isigaba.
And the restoration of the gifts is a very fine thing. It was fine in the age, but we're going beyond that now.
Nako ukubuyiselwa kwezipho kuyelunge kakhulu into yayilungile kuso isigaba. Kodwa sihambela ngapha yakoko ngoku.
We're beyond that. This assures as a world we've got to become beyond this thing.
Singapha yakoko. Ukuqiniseke kanye njengokuba kukho ihlabathi simelwe ukuba sibe ngapha yakwalento.
Because we have done the same thing with it that they did before, make an idol out of it. I belong to this order of it. I belong to that order of it.
Ngoba senze into enye naleyo bayenzayo ngaphambili. Senze isithixo ngayo. Ndingowale inkqubo yayo. Ndingowale ya inkqubo yayo.
God will send somebody that'll smash the thing and tear it to pieces and confirm his word, the fool word.
UThixo uza kuthumela umuntu othile oyakuthi ayivathele loo nto ayirhazule ibe ziziqhenga aze angqinele elakhe ilizwi elizeleyo ilizwi.
Notice. Praise be to God.
Amen.
Qaphela uzuko malibe kuThixo.
Now, we see that that's true. God, rich in his mercy.
Ngoku, siyabona ukuba oko kuyinyaniso. UThixo, sisityebi ngeyakhe inceba.
Then, when the prophet destroyed this, it left them without any sign of healing, of an atonement, because their idol was destroyed.
Ngoku, xa umprofeti wayitshabalalisayo le, yabashiya bengenalo naluphi na uphawu lwempiliso olwesicama kushelo ngoba isithixo sabo sasitshatyalalisiwe.
But God, rich in mercy, made them another one.
Kodwa uThixo osisityebi ngenceba wabenzela olunye.
And what did he do that? He troubled water at the pool, at the temple.
Kwaye yintoni awayenzayo leyo? Waye wagqobha-gqobha amanzi echibini etempileni.
And many come and was healed by stepping into this water.
Lwaza uninzi, lweza, kwaye laphiliswa ngokuthi cakatha kula manzi.
Jesus came down to this same pool and saw a man had been laying there for a number of years waiting for the troubling of the water.
UYesu wehla weza kweli chibilinye waze wabona indoda eyayilele apho isithuba senani leminyaka ilindele ukugxothwa-gxothwa kwamanzi.
See, God, rich in mercy.
Yabona uThixo osisityebi ngenceba.
Although they idolized that thing, although the prophet had to tear it up.
Nangona bathi bayenza isithixo lanto, nangona kwafuneka ukuba umprofeti ayikrazule.
God made another way for them because he's rich in mercy. He wants them to be healed. And he made a way for their healing.
UThixo wabenzela enye indlela ngoba yena utyebile ngenceba ufuna ukuba mabaphiliswe waze wabenzela indlela yempiliso yabo.
Now, then that went on, the world became more sinful and more sinful all the time.
Ngoko ke oko kwaqhubeka ihlabathi laye lisiba sesonweni ngokuba sesonweni maxa onke.
And finally, the world got so sinful that God could have destroyed it.
Kwaze kugqibeleni ihlabathi laba sesonweni kangokuba uThixo ngewaye litshabalalisile.
He said in Malachi 4, unless I come and to smite the earth with a curse.
Wathi kuMalaki 4, hleze ndize ndiwubethe umhlaba ngesiqalekiso.
He could have done it. Just a question.
Ngewaye yenzile loo nto, umbuzo nje.
But then, God, rich in mercy, he sent forth a Savior, Jesus Christ.
Kodwa ke, uThixo, isityebi ngenceba, wathumela umsindisi, uYesu Kristu.
He sent forth Jesus to be both Savior and Healer.
Wathumela uYesu, ukuba abe kuko kokubini, umsindisi nomphilisi.
For he said, as Moses lifted up the brass serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, for the same purpose.
Kuba yena wathi, njengoko uMoses wayiphakamisayo inyoka yobhedu entlango, ngokunjalo naye unyana womntu umelwe kokuphakanyiswa, kusenzelwa kwaloo njongo inye.
He, the atonement, that's what we have claim upon, nothing but the atonement.
Yena, isicama kushelo. Yiloo nto esinebango kuyo. Akukho nto yimbi kodwa sisicama kushelo.
What Jesus purchased by his blood, that's what we have claims upon.
Oko uYesu wakuthenga ngelakhe igazi. Yiloo nto esinebango kuyo.
And the Bible said he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed.
Yaza iBhayibhile yathi, wahlatywa ngenxa yezirheqo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa, ubetho lokuba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe, siphiliswe ngemivumbo yakhe.
That's what we can claim because that's what the atonement that we stand for ordered for us. God, rich in mercy.
Yiloo nto esinokuyibanga ngoba yiloo nto isicama kushelo esisimeleyo esayimisela thina uThixo osisityebi ngenceba.
This was to be an eternal atonement because he came himself.
Esi yayiza kuba sesana phakade isicama kushelo ngoba yena weza ngokwakhe.
God came himself in the form of sinful flesh to make an eternal atonement.
UThixo weza ngokwakhe ekwisimo senyama enesono ukuza kwenza esana phakade isicama kushelo.
And suffered in the flesh and made the atonement.
Waza weva ubunzima esenyameni waza wenza isicama kushelo.
And returned back in the form of the Holy Ghost to confirm that atonement.
Waze wabuya ekwisimo sikamoya oyingcwele ukungqinela esa sicama kushela.
Where no brass serpent and no troubles water could do it, it all pointed to that perfect atonement.
Apho kwakungeke nakubakho nyoka yabhedu okanye manzi aqotha-qojiweyo ayenokuyenza. Iyonke yayikhombe kwesiya sigqibeleleyo isicama kushelo.
God rich in his mercy has did this.
UThixo osisityebi ngeyakhe inceba wakwenza oku.
Now, today, being it's the day that we're living in, we have come through these church ages and explained everything away from that.
Koko, namhlanje ekubeni lo ingumhla esiphila kuwo, sihambe sadlula kwezi zigaba zebandla, saze sacacisa yonke into okuyisusa kuleya.
Our theologians of the day have far lost that side of it.
Izifundiswa zenkolo zethu zomhla zaphulukana kudala neliya icala layo.
They explained it always some other day, some other age, some other something, way back from long ago.
Zona zicacisa ngokuyichaselisa ukuyisa komnye othile umhla sigaba sithile sisesinye into ethile enye emva phaya kususela emandulo.
And divine healing was just about played out. Hardly found anybody who would believe it.
Nempiliso engcwele yayisele imalunga nokucima sekunzima nokufumana ubane oyikholelwayo.
They made fun of it.
Babehlekisa ngayo.
Not more than about 20 years ago, they were making fun of it.
Kungekho ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini adlulileyo, bona babehlekisa ngayo.
The Pentecostals had practically got away from it.
AmaPentecoste wona avela achasela kuyo.
They started in the early days, but they got away from it.
Baqala kwimihla yangaphambili, kodwa bachasela kuyo.
Look how they did.
Khangela benze kanjani.
Now they got denominational wild, running out to make them each a creed and so forth.
Gogo, bathe pithi bubuhlelo, bebaleka elowo esiya kuzenzela imvumo nkolo nokunjalo.
Except instead of accepting light as light come in.
Kaphandleni endaweni yokwamkela ukukhanya njengokuba ukukhanya kungena.
They organized and made themselves creeds, each one coming around making himself a doctrine and staying in that doctrine.
Baye bazenza umbuto, bazenzela nemvumo nkolo, elowo ejikela, ezenzela imfundiso, aze ahlale kulo mfundiso.
And then they got so much tucked away till the Holy Spirit couldn't get into the church.
Baza emva koko, baba nokuninzi okukhutshiweyo ade umoya oyingcwele angabinako ukungena ebandleni.
They just become another idol like a brass serpent. It become an idolatry.
Siphele nje zisiba zezinye izithixo njengenyoka yobhedu ijike yaba lunqulo zithixo.
Every fellow said, I am belong to this and I belong to that. It was an idolatry.
Elo umfo esithi, mna ndingowale, ndibe mna ndingowaleya, yayilunqulo zithixo.
What a mess we were in at the end time.
Obunjani obubi ebesikade sikubo ngexa lokugqibela.
But God, rich in his mercy, has sent back the Holy Spirit upon us and vindicating his word tonight as he promised he would do.
Kodwa uThixo osisityebi ngeyakhe inceba ubuyisele umoya oyingcwele phezu kwethu kwaye engqinela elakhe ilizwi ngokuhlwanje njengoko yena wathembisa ukuba uyakwenza njalo.
God promised he would do these things.
UThixo wathembisa ukuba yena uya kuzenza ezi zinto.
Look what he did. Look what he did.
Khangela oko wakwenzayo. Khangela koko wakwenzayo.
How now we can see how he promised each age a certain thing to happen.
Uhlobo ngoku esibona ngalo indlela awathi yena wathembisa isigaba ngasinye okuthile okuya kwenzeka.
And we find out that it happened just exactly like it. And he said that he would do.
Saye sifumanisa ukuba kwenzeka kanye njengako oko yena wathi waya kukwenza.
Because he's rich in his mercy, to always have mercy to fulfill every word that he has promised.
Ngokuba yena usisityebi ngeyakhe inceba ukuba asoloko enenceba yokuba azalisekise lonke ilizwi athe walithembisa.
He has to do it and always in order to stay God.
Umelwe ukuba akwenze kwaye rhoqo ukuze ahlale enguThixo.
Always he does this. His word always comes to pass in its season.
Usoloko yena ekwenza oko. Ilizwi lakhe lisoloko lizaliseka ngexesha lalo.
His seed that he has sowed into the earth.
Eyakhe imbewu awayityalayo emhlabeni.
What did he do? He put it here in the word. And that's a seed.
Yintoni yena awayenzayo? Wayibeka apha elizwini kwaye leyo imbewu.
And every time the age comes along, that seed ripens up. And then reformation comes forth.
Kwaye nangaliphi na ixesha isigaba sifika, lo mbewu iyavuthwa, luze ke uhlaziyo luvele.
And he promised it, and it does that.
Kwaye yena wathembisa loo nto, nayo ke yenza oko.
Now, we did not deserve these things.
Ngoku, besingafanelwanga zezi zinto.
We did not deserve these blessings of God because we had went out after the things of the world, one in the heir of Cain.
Ngoku, besingafanelwanga zezi zinto. Besingafanelwanga zezi ntsikelelo zikaThixo ngoba siye salandela emva kwezinto zehlabathi. Sahamba kwimpazamo kaKhayini.
Cain building a nice altar and a nice church and putting flowers up on it and thought that's exactly what it was.
UKhayini esakha esihle isibingelelo kunye nentle inkonzo ade abeke neentyatyambo phezu kwazo abe ecinga ukuba yiloo nto kanye ebe iyiyo.
It was a bunch of apples or pears or pomegranates or whatever it was that his father and mother had eaten in the Garden of Eden and run them out.
Ibiyimfumba yama-apile okanye amapere okanye iirharinati okanye nokuba yayizintoni na ezathi zadliwa nguyise nonina emyezweni wase-Eden saze zabakhuphisa.
And so he offered that back to God and God rejected it.
Waza ke wanikela ngazo ezibuyisela kuThixo waze uThixo wayichasa.
But Abel by faith offered unto God a more excellent sacrifice than Cain.
Kodwa u-Abel ngokukholwa wanikela kuThixo elona lilungileyo edini kunoKhayini.
And today the Bible said in Jude that they have run in the way of Cain, perished in the gainsaying of Korah.
Kwaye namhlanje iBhayibhile ithe kuYuda ukuba bahambe ngendlela kaKhayini, batshabalalela ephikeni likaKorah.
See, running the way of Cain, building altars, building churches, denominations, making it flowery, big, more members than the rest of them.
Yabona, bahambe ngendlela kaKhayini. Besakha izibingelelo, besakha amabandla, amahlelo, bewenza abe neentyatyambo emakhulu, amalungu amaninzi, ukudlula bonke abanye.
Taking in things, anything that come along and jumped up and down or shook hands or was baptized a certain way.
Besamkela izinto, nantoni na ezayo, nethi ixhume inyuke isihla, okanye ukuqhawula kwezandla, okanye babe baptizwe ngendlela ethile.
Or spoken tongues or run through the floor, they put their name on the book. That's right.
Okanye, bathethe ngelwimi. Okanye, babaleke emgangathweni. Babeke amagama abo encwadini. Injalo loo nto.
And then turn on the real truth that we preach and deny it.
Baze emva koko, bakutyhila eyenene inyaniso, emayishunyayelwe, baze bayikhanyele yona.
How can it be so?
Kungathini ukuba kube njalo.
Notice what a mess we were in. Notice.
Qaphela onjani umbhodamo esasikuwo. Qaphela.
And the Bible said, and they went in the way of Balaam and perished in the gainsaying of Korah.
Kwaye iBhayibhile ithe bazabona bemka ngendlela kaBileham futhi batshabalalela ephikeni likaKorah.
Perished in the gainsaying. What was the gainsaying of Korah?
Batshabalalela ephikeni. Yayiyintoni iphike likaKorah?
Why, you think you're the only holy man? Well, God's all of us are holy.
Kutheni ucinga ukuba nguwe wedwa indoda engcwele? Kutheni ekaThixo sonke singcwele?
The whole church is all right. All of us get together. That's what we ought to do.
Lonke ibandla lilungile. Wonke. Sonke masihlanganeni yiloo nto esimele ukuba siyayenza.
That's where they perish. That.
Kulapho batshabalala khona leyo.
And we truly deserved it. We deserved to be that. But God rich in mercy, has pulled us out of that chaos and let us see it before the thing hits here.
Kwaye besiyifanele ngenene, besikufanele ukuba yilonto, kodwa uThixo osisityebi ngenceba wasonyula wasikhupha kulawo mbhodamo waze wasibonisa loo nto ngaphambi kokuba loo nto ibethe apha.
Rich in his mercy and sent us back a revival of divine healing and the coming again of the power of God.
Usisityebi ngeyakhe inceba waze wasithumelela imvuselelo yempiliso engcwele kunye nokubuya kwakhona kwamandla kaThixo.
According to history, no revival ever lasted over 3 years.
Ngokwezembali, ayikho imvuselelo eyakha yema ngaphezu kweminyaka emithathu.
This revival carried for 15 years. It's been a burning fires around and around the world.
Le imvuselelo iqhubeke ishumi elinesihlanu leminyaka. Ibikade iyimililo evuthayo jikelele ukujikeleza ihlabathi.
Why? Because we deserve it. God, rich in his mercy.
Kutheni ngokuba isifanele uThixo esisityebi ngeyakhe inceba.
Not because we desired it, or because we deserved it, rather.
Hayi kuba besiyinqwenele, okanye kuba ebesifanele gqebe.
Just think of what it's done.
Cinga nje ngoko ikwenzileyo.
I think of one of your sisters right here in Phoenix. As many of you know, Miss Hattie Waldrop. She had cancer of the heart.
Ndicinga ngomnye woodade benu kanye apha ePhoenix nowaziwayo luninzi lwenu, unkosikazi Hattie Waldrop. Wayenomhlaza wenhliziyo.
And she was in the prayer line up here when Brother Moore and I were here the first time about 15, 18 years ago.
Waye esemgcini wokuthandazelwa phezulu apha xa umzalwane uMo kunye nam sasilapha okokuqala malunga neshumi elinantlanu ishumi elinesibhozo leminyaka edlulileyo.
And she was dying with cancer of the heart. And she should have been dead a long time ago.
Kwaye wayesifa enomhlaza wenhliziyo futhi ebemele ukuba sewafa kwakudala.
But God, rich in mercy, sent his power upon her, and he saved her life, and she's living today. God, rich in mercy.
Kodwa uThixo osisityebi ngenceba wathumela amandla akhe phezu kwakhe waza wasindisa ubomi bakhe, kwaye uyaphila unanamhla. UThixo osisityebi ngenceba.
Congressman Upshaw, a great man. I think he was the president or something of the Southern Baptist convention at one time, or vice president or something.
Indoda elilungu lebhunga engu Upshaw ebalulekileyo indoda. Ndicinga ukuba waye engumongameli okanye ukuthile wase Baptist, i Southern Baptist Convention ngaxesha lithile okanye usekela mongameli okanye ukuthile.
He had done all. He was a good man. He did all that he knew how to do.
Wayekwenze konke, wayeyindoda elungileyo, wakwenza konke akwaziyo ukwenza.
He went to every doctor. Nobody could do nothing for him. He was bound down.
Waya kubo bonke oogqirha, akukho mntu wabanako ukumenzela nto, wayebotshelelwe phantsi.
Ministers had prayed for him. He had a gallon of oil poured on his head, anointing of different ministers everywhere.
Abalungiseleli babemthandazele. Waye enegaloni yeoli igalelwe entlokweni yakhe intambiso yobahlukeneyo abalungiseleli bandawo zonke.
One night, Los Angeles, California, walking up to the pulpit.
Ngobunye ubusuku, eLos Angeles, eCalifornia, ndihamba ukuya epulpitini.
Looking at a bunch of wheelchairs about twice, three times, the ones sitting there all up and down the aisles, back and forth.
Jonge inqwaba yezitulo zamavili ziphanze ukuphinda kabini nakathathu ezi zihleli apha konke ukuhla kunyuka ipassage emva naphambi.
And then there laid over there a cop with a little colored girl, a little negro girl, and her mother was sitting by her.
Kwabe apho kubekwe umandlalo unentombazanana entsundu kuwo encinane emnyama intombazana naye umama wayo ehleli ngakuyo.
And my brother had bringing the prayer line up.
Wabe umzalwane wam esondeza umgca wokuthandazela.
Now I was looking, knowing not what was going on.
Dabe mna ndijongile ndingazi ukuba kuqhubeka ntoni.
And I seen a doctor with tortoise shell glasses operating on a little Negro girl for a throat condition, and she paralyzed.
Daze ndabona ugqirha enezoqokobhe lofudo izibhekisi esenza utyando kwintombazanana emnyama ngenxa yemeko yomqala yaza yona yagogeka.
And I looked around, I thought, where is the child at? I couldn't see her.
Dabe sendilaqaza ndacinga uphi la mntwana apho akhoyo ndandingamboni.
After a while, way down there, no hope. Lovely little girl, about 7 or 8 years old, to be paralyzed the rest of her life.
Emva kwethuba emazantsi qelele kungekho themba ethandekayo intombazanana emalunga nesixhenxe okanye isibhozo seminyaka obudala yabe iza kugogeka ubomi bayo bonke.
There was her mother down there on her knees praying.
Wabe elapho umama wayo ezantsi phaya esemadolweni akhe ethandaza.
Then I said, this doctor operated on your little girl in the scratch. She said, that's right, sir.
Tazandat, lo gqirha wenze utyando kwintombazanana yakho. Ndatsho ndichaza. Yena wathi, injalo loo nto mhlekazi.
Then she tried to get the baby to the platform. They told her not to do it.
Ngoko wazama ukuzisa umntwana eqongeni. Bamxelela ukuba angakwenzi oko.
They tried to quiet her down. By the time they got her quiet,
babezama ukumthulisa azole malunga nexesha abaye babana ukumthulisa.
I thought, well, we'll get a chance to pray for her. In a few minutes,
ndacinga kuhle siza kufumana ithuba lokumthandazela kwimizuzu embalwa.
Maybe people right here was there that night.
Mhlawumbi abantu abalapha babekhona ngoba busuku.
And I was looking out over the audience, I seen that little girl going down, looked like through a little narrow road with a doll in her arms, rocking that doll.
Dabe ndikhangele phezu kwesihlwele ndayibona loo ntombazana ihamba isehla kokukhangeleka ngathi yindledlana enciphileyo inonodoli ezingalweni zayo ethuthuzela loo nodoli.
No matter how much the doctor said that she was going to be paralyzed the rest of her life,
kungakhathaliseki nokuba kukangakanani na ugqirha athe wayeza kugogeka ubomi bakhe bonke.
God, rich in mercy, sent down the Holy Spirit by a vision, and that little girl got up out of there, and she and her mother took hold of hands and walked down through that aisle praising God.
Uthixo osisityebi ngenceba wathoba umoya oyingcwele ngombono yaza laa ntombazana incinane yaphakama yaphuma apho yaza yona nomama wayo babambana ngezandla bahamba besehla ngalaa passage bedumisa uThixo.
Way back there sat an old man, Congressman Upshaw. Many of you knows his testimony.
Qelele emva phaya kwakuhleli endala indoda, indoda elilungu lebhunga engu-Upshaw. Uninzi lwenu liyabazi ubungqina bakhe.
He had been a good man, tried all of his life. 66 years, an invalid, in a wheelchair, pushed in bed.
Waye eyindoda elungileyo, wazama ubomi bakhe bonke, isithandathu samashumi anesithandathu seminyaka, engenako esesitulweni samavili, etyhalelwa ebhedini.
Crutches under his arms that he walked with, never no more to walk normal.
Iintonga zokusimelela phantsi kweengalo zakhe awaye ehamba ngazo engasayi kuba saphinda ahambe ngendlela yesiqhelo.
And there he sat there looking on that.
Waye elapho ehleli khona ejonge kuloo nto.
All of a sudden I looked out and saw a vision.
Kwaza ngesaquphe ndakhangela ndaza ndabona umbono.
Here he come walking down across the top of that audience, bowing his head. Could walk as good as anybody.
Nanku esiza ehamba esehla kunqumla phezu kwesasihlwele ethobe intloko yakhe ehamba kakuhle njengaye nabani na.
I didn't know who the man was.
Ndandingazi ukuba yayingubani loo ndoda.
I said, there's a great man sitting back there. He fell off of a wagon when he was a little boy.
or onto a hay frame and hurt his back.
Ndathi kukho indoda ebekekileyo ehleli emva phaya yathi yawa eqegwini xa yayiseyinkwenkwana encinci phezu kwenqwanqwa lerhasi yaza yenzakalisa umqolo wayo.
They bored holes in the floor to keep the vibration when the people walk from striking on his back.
Baqophoza imingxuma kumgangatho ukugcina uncancazelo xa abantu behamba ukuze lungabethi umqolo wakhe.
I said he becomes a great man, and he keeps growing greater. He's sitting in a great circle at the White House.
Dathi, uye waba indoda ebekekileyo, kwaye usaqhubeka esiba mkhulu, uhleli kwisanqa esikhulu kwi-White House.
And then this man came and told me, said, that's Congressman Upshaw.
Yaza le ndoda, yese yandixelela yathi, leyo yindoda elilungu lebhunga, engu Upshaw.
Did you ever hear him? I said, never heard of him.
Waka wamva. Mnandat zanga ndeva ngaye.
And so he ran a little extension mic back there and he was talking back and forth.
Wabeke ehambisa umbokwana wokongeza emva phaya abe betheta emva naphambi.
Then I started to look around and I seen the old congressman coming walking towards me in a vision just as perfect and normal as he could be.
Daze naqalisa ukulaqaza daze ndayibona eseyikhulile yindoda elilungu lebhunga isiza. Yahamba ukuza ngakum embonweni igqibelele kwa isesiqhelweni kangangoko inokuba nako.
God, rich in mercy, pulled him from that wheelchair and he walked without crutches till the day he died.
Uthixo osisityebi ngenceba wamrhola emkhupha kweso situlo samavili waze wahamba ngaphandle kwemisimelelo de kwaba yimini awafa ngayo.
God, rich in mercy.
Uthixo osisityebi ngenceba.
When doctors had failed, when science had failed, when everything else had failed.
Xa ogqirha besilele, xa inzululwazi isilele, xa yonke into engenye isilele.
God was rich in mercy, the Congressman Upshaw.
Uthixo waba sisityebi ngenceba, indoda elilungu lebhunga engu Upshaw.
I think of myself as a little old boy, I remember as a people call me today a woman hater.
Ndicinga ngesiqu sam njengenkwenkwana yakudala ndikhumbula njengo abantu bandibiza namhlanje umthi wabafazi.
The reason it was because I seen so much immorality out of women when I was a kid. I hated them.
Isizathu kwakunjalo kungoba ndabona okuninzi ukungakwazi ukuziphatha ebafazini xa ndandisengumntwana ndandibathiyile.
And I don't do that now, because I know there's some good ones.
Ndaye, andisenzi njalo ngoku, ngoba ndiyazi ukuba kukho nabalungileyo.
But I remember how it was so bad, so immoral.
Kodwa ndikhumbula uhlobo ekwakukubi ngayo beswele ukuziphatha.
And I thought, my, I'll never be around where people's at.
Ndaze ndacinga, bethu, andisayikuze ndibe lapho abantu bakhoyo.
I have no education, so I won't get any.
Andinayo imfundo, ke andisayikufumana nayiphi na.
And little old kid sitting there, not even a shirt on, with my coat pinned up like this, with a safety pin, and it real hot.
Kwaye, omncinane wakudala umntwana, ndihleli phaya, ndingena nehempe, nejasi yam iqhotyoshiwe kanje ngesipeliti, ibe ishushu kakhulu.
The teacher said, William, aren't you hot with that coat on? I said, no, ma'am, I'm a little bit chilly.
Waze utitshalakazi wathi, William, awuthi ile jasi inxibileyo. Ndathi, hi, ma'am, ndibukotolarha.
And she made me go over to the stove and put some wood in the stove and I like to burn up.
Waze wenza ukuba ndiye estovini. Ndize ndifake inkuni estovini. Waze ndaphantse ngathi ndojiwe.
I didn't have no shirt that whole season through.
Ndaza nda ndandingena hempe lonke elo xesha lonyaka liphela.
And I thought if I could ever get the money sometime that I could get a little get me a 30-30 rifle, I'd come out west here and live out here and hunt the rest of my life.
Ndaze ndacinga ukuba ndingaze ndifumane imali ngaqala ithile endandingafumana encinane ndizifumanele umpu wohlobo lwamashumi amathathu mashumi amathathu. Ndingaphumela entshona apha ndihlale phandle apha ndize ndizingele ubomi bam bonke.
I didn't want nothing to do with people. Just stay away because they didn't like me and I just stay away from them.
Ndandingafuni kwanto yakwenza nabantu ndihlale nje kude ngoba babengandithandi ndize ndizihlalele nje kude kubo.
And then every time I go downtown to talk to anybody, see some fellows on the street I knew.
Kwaye lonke ixesha endandithi ndiye emazantsi edolophini ukuba khe ndithethe naye nabani na ndibone bafo bathile esitratweni endibaziyo.
I'd say, hello there, John, Jim, how are you? Oh, hello.
Bendiye ndithi, molo apo, John, Jim, kunjani, oh, molo.
See, they didn't want to talk to me. Didn't want nothing to do with me because of my daddy and them that made whiskey.
Yabona, babengafuni kuthetha nam, bengafuni kwanto yakwenza nam, ngenxa katata wam kunye nabo, babesenza irhangqa.
And I didn't do that. It wasn't nothing I'd done. And I would have been that type.
Ndibe mna ndingazange ndenze loo nto yayingeyonto ndiyenzileyo kwaye ngendaba lolaa hlobo.
But now, I said to the wife not long ago, my wall is pastured with the best guns that can be bought.
Kodwa ngoku ndithe kumfazi wam kungekudalanga udonga lwam luqatywe ngeyona mipu yodidi enokuthengwa.
Oh, and I think of them old dirty clothes tonight. I've got two or three good suits.
Oh. Kwaye ndicinga ngezo zindala zimdaka impahla ngokuhlwa nje ndinezimbini okanye ezintathu iisuti ezilungileyo.
And no friends, I have to hide out in the wilderness to keep away from people.
Ndibe ndingenabahlobo kufuneka ndizimele endle phaya ukuze ndibe kude ebantwini.
What's the matter? Is it because of my personality? Is it because of my education?
Yintoni undonakele? Ingaba kungenxa yohlobo endululo? Ingaba kungenxa yemfundo yam?
No, God, rich in mercy, saw me in that condition and he saved me.
Ay, uThixo osisityebi ngenceba, wandibona ndikweso simo waza yena wandisindisa.
I remember being led by the arms as a blind man, I could not see.
Ndikhumbula ndikhokelwa ngeengalo, ndiyindoda eyimfama ndingaboni.
Everything in front of me was a blur.
Yonke into phambi kwam yayimfiliba.
I'd be blind the rest of my life.
Ndandiza kuba imfama ubomi bam bonke.
But God, rich in mercy, restored back my sight.
Kodwa uThixo osisityebi ngenceba wandibuyisela ukubona kwam.
I'm 55 years old and still got good sight.
Ndinamashumi amahlanu anantlanu eminyaka ubudala ndaye ndisabona kakuhle.
God, rich in mercy is the only thing I can say.
UThixo osisityebi ngenceba kuphela kwento endinokuyithetha.
Once the church had no provided way of healing, they had one, but they turned it down.
Ngelinye ilixa ibandla lalikade lingenandlela ibonelelweyo yempiliso. Babenayo kodwa bayala.
But God, rich in mercy, has sent them a gift of divine healing.
Kodwa uThixo osisityebi ngenceba ubathumele isipho sempiliso engcwele.
That is the Holy Spirit among us confirming the word with signs following.
Lo, kumoya oyingcwele phakathi kwethu, ungqinela ilizwi nemiqondiso ilandela.
God, rich in mercy.
UThixo osisityebi ngenceba.
I have two or three pages here of these notes, but I ain't going to try to strike them because I'm conscious that it's almost time to start that prayer line.
Ndinamabini okanye amathathu amaphepha apha wemibhalo kodwa andizukuzama ukufuka kuzo ngoba ndiyaqonda ukuba selisondele ixesha lokuqalisa umgca wokuthandazelwa.
But God, rich in his mercy.
Kodwa uThixo osisityebi ngeyakhe inceba.
Many of you here tonight, the doctors turned you down.
Uninzi lwenu apha ngokuhlwanje oogqirha banijikile.
There's people sitting in wheelchairs. They'll probably never come out of there. They are there to stay.
Kuko abantu abahleli kwizitulo zamavili. Mhlawumbe abasayikuze baphume phaya. Iyakuba ngumlibe belapho.
Some are paralyzed in different ways. They would never couldn't come out. There's no way for them to come out.
Abanye babo begogeke ngendlela ezahlukeneyo. Babe bengasokuze, bengenakukwazi ukuphuma. Akukho ndlela yokuba bangaphuma.
But God, rich in his mercy, has provided an atonement.
Kodwa uThixo osisityebi ngenceba yakhe ubonelele ngesicama kushelo.
Don't turn it down, receive it.
Musa ukusichaza samkele.
There's men out there with heart trouble. There's people with cancers. If the doctors can do nothing with you, you're hopeless, helpless in this world.
Kuko amadoda phandle phaya anengxaki enhliziyo. Kuko abantu abanemihlaza ekungekho nto ogqirha bangayenzayo ngayo. Anyina themba akukho ncedo kwelihlabathi.
But God, rich in his mercy, has sent down the Holy Ghost and right here now to confirm the word, to prove that he's the same yesterday, today, and forever.
Kodwa uThixo osisityebi ngeyakhe inceba uthobe umoya oyingcwele waye ulapha ngoku ukuza kungqinela ilizwi ukungqina ukuba yena nguye izolo namhlanje naphakade.
Because we deserve it, because God is rich in his mercy. Amen.
Ngokuba kusifanele ngenxa yokuba uThixo usisityebi ngeyakhe inceba. Amen.
Now that's the one. That's the person. It's that Lord Jesus.
Go, nguye lowo, nguye umntu. Yiyo inkosi uYesu.
He is not dead, but he has risen from the dead, and he's alive forevermore.
Akafanga, kodwa yena uvukile kwabafileyo, yena udla ubomi naphakade.
He's the same yesterday, today, and forever.
Nguye izolo, namhlanje naphakade.
Still just as rich in his mercy as he was to the woman that had a blood issue.
Usisityebi ngeyakhe inceba kanye njengokuba wayenjalo kumfazi owayenethombe legazi.
And she started through the crowd. There was no hopes for her. The doctors had done all they could do.
Waze waqalisa ukunqumla isihlwele. Kwakungekho mathemba kuye oogqirha. Babenze konke ababenako ukukwenza.
She had a blood issue. She was dying. And she touched the master's garment.
Waye enethombo legazi. Waye sifa. Waza wachukumisa ingubo yenkosi.
God, rich in mercy, turned around and told her of her condition, and she was healed of this blood issue.
UThixo osisityebi ngenceba waguquka waza wamxelela ngemeko yakhe waza yena waphiliswa kweli thombo legazi.
A little foul prostitute went up to a well one day to get some water.
Elincinci elingcolileyo eyenyukazi laya equleni ngenyimini ukuya kukha amanzi.
No hope. She'd been excommunicated from the virgins, from around the people. Her life was no good.
Kungekho themba. Waye echwethelwe ngaphandle kwezinye iintombi. Ukususwa ebantwini. Ubomi bakhe babungalunganga.
And she thought, what's the use of trying? I'm turned out. There's nothing left for me.
Waze wacinga. Kunceda ntoni ukuba ndizame. Ndikhutshiwe. Akusekho nto iseleyo ngam.
But she looked standing over on the side, or sitting by the side of the well, and there was a man sitting there who told her all things that she's ever done.
Kodwa wajonga kumi ngapha ecaleni okanye kuhleli ngasecaleni lequla kwabe kukho indoda ihleli apho neyathi yona yamxelela zonke izinto awakha wazenza.
God, rich in his mercy.
UThixo osisityebi ngeyakhe inceba.
That same God tonight, just as rich in his mercy, and just the same as he was in them days. God, rich.
La Thixo ukwamnye ngokuhlwanje, usenjalo ukuba sisityebi ngenceba yakhe, kwaye esenjengokuba wayenjalo ngaloo mihla, uThixo esisityebi.
I think we have 200 prayer cards out here, or what we called out of them 200.
Ndicinga ukuba sinamakhulu amabini amakhadi okuthandazelwa phandle apha. Okanye oko sithe sakukhwaza kumakhulu amabini.
We're going to call them and let the people line up. We're going to pray for them.
Siza kuwabiza. Sesivumele abantu ukuba mabafole. Siza kubathandazela.
But before we do it, let there be some newcomers here.
Kodwa phambi kokuba siyenze, okokuba kukhona abathile abaqalayo ukuza apha.
To get away from all superstitions.
Ukuba basuke kuzo zonke inkolelo.
This is not a superstition. It is a manifestation of a promise of God.
Lena ayisiyo inkolelo. Kukubonakaliswa kwesithembiso sikaThixo.
It depends on what you believe.
Ixhomekeke ekubeni wena ujonge entweni.
No virtue in any man.
Akukho mandla emntwini nawuphi na.
There's no power in no man. We as believers have authority, not power, but authority.
Awekho amandla kuye na uphi umntu kodwa thina njengamakholwa sinegunya hayi amandla kodwa igunya.
Someone asked me not long ago, said, Brother Branham, you believe you got power to do this?
Umntu othile wandibuza kungekudala wathi mzalwane uBranham uyakholwa ukuba unawo amandla okuyenza le nto?
I don't get no power at all, but I've got authority.
Mna ndathi andinawo kwamandla mna nakanye kodwa ndinegunya.
Every believer has it.
Lonke ikholwa linalo.
If you refuse it, you'll stay where you're at.
Ukuba uyala ukulamkela, uyakuhlala kuloo ndawo ukuyo.
But if you'll accept it, it'll do the exceeding abundance because God is rich in his mercy.
Kodwa ukuba uyakulamkela, liyakwenza okungaphaya kobuninzi ngokuba uThixo usisityebi ngeyakhe inceba.
Take a little policeman, stand out here on the street. His clothes hanging half off of him. He's just skinny.
Tata ipolisa elincinci limi apha esitratweni. Impahla zalo zijinga kwicala lalo libe libhitye kangako.
The cap's got his ears pulled down.
Ikepus yenze indlebe zalo zehla kokutsaleka.
And he walk out there where cars are coming down that street at 50 miles an hour. 300 horsepower motors in him.
Lize lihambe phaya apho imoto zizazisehla ngeso sitrato ngeemayile ezimashumi mahlanu ngeeyure amakhulu amathathu amandla amahashi kwiinjini zazo.
He hasn't got the power to stop a bicycle. That's right.
Libe lingenawo nawo ukumisa ibhayisekile amandla injalo loo nto.
But just let him blow that whistle and hold up that hand and watch the brakes squeak.
Kodwa myeke avuthele nje lampempe aze aphakamise esasandla uze ubukele iziqhoboshi zitswini.
He has got power but he's got authority.
Akanawo amandla kodwa unegunya.
The whole city is behind him.
Sonke isixeko sisemva kwakhe.
And when a man or a woman, I don't care what condition you're in.
Naxa indoda okanye umfazi andikhathali nokuba ukweyiphi imeko.
You've got the authority of God by promise.
Unalo igunya likaThixo ngesithembiso.
Because he's rich in promise to do exceedingly abundantly.
Ngoba yena etyebile futhi ethembise ukwenza okungaphaya kobuninzi.
If you say to this mountain, be moved and don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you've said.
Ukuba uthi kule ntaba shenxa ube ungathandabuzi enhliziyweni yakho. Kodwa ukholwe ukuba oko kuthethileyo kuza kwenzeka. Ungakuzuza oko kuthethileyo.
You got no power, but you got authority.
Awunawo amandla, kodwa unegunya.
Remember when he told me back there, said, you'll be able to reveal the secrets of the heart.
Kumbula xa wathi yena wandixelela emva phaya, wathi, uya kukwazi nokutyhila iimfihlo zeentliziyo.
Do you remember that, many of you Phoenix people?
Kuba yena, niyayikhumbula loo nto, uninzi lwenu bantu base Phoenix.
He promised it. What he promises, he does.
Wayithembisa. Oko yena akuthembisileyo, yena uyakwenza.
Now, there's some of you here that hasn't got prayer cards, no doubt. How many sick and don't have prayer cards? Raise up your hands.
Ngoku, kukho abanye kuni abangenawo amakhadi okuthandazelwa ngaphandle kwamathandabuzo. Bangaphi abagulayo babe bengenawo amakhadi okuthandazelwa. Phakamisani izandla zenu ukuqinisekileyo.
All right, if you want to know, not authority, not power, but the authority of the word.
Kulungile, ukuba ufuna ukwazi, ayingomandla, kodwa ligunya lelizwi.
The things that I do shall you also.
Izinto endizenzayo, nani niyakuzenza.
Jesus promised in Luke 17:30 that just before his coming, there will be like the time of Moses or Noah.
Uyesu wathembisa kuluka ishumi elinesixhenxe amashumi amathathu ukuba phambi nje kokuza kwakhe kuya kubakho ixesha elinjengelikaMose okanye uNoah.
When they were eating and drinking and giving in marriage and knew not to the day that Noah entered into the ark.
Xa babesidla besela kwaye besendiselana futhi bengazi. Kodwa kwayimini uNoah awangena ngayo emkhombeni.
He said to be that time.
Wathi kuya kubakho elo xesha.
Then he said also, as it was in the days of Lot, and said this will take place in that day when the Son of Man shall be revealed.
Waza wathi futhi, Njengoko kwakunjalo ngemihla kaLothe, waza wathi, oku kuya kwenzeka ngaloo mhla xa unyana womntu eya kutyhileka.
When the Son of Man is revealed in the last days.
Xa unyana womntu etyhileka ngemihla yokugqibela.
Now look what how the Son of Man revealed himself in the person of this angel, which was the Son of Man.
Ngoku jonga oko yena uhlobo unyana womntu azityhile ngalo esemntwini walengelosi.
Absolutely, Abraham called him Elohim. He was the Son of Man, revealed himself just before the Gentile world was burned.
Nangoku, uAbraham wambiza Elohim, waye engunyana womntu ezityhila phambi nje kokuba ihlabathi lentlanga litshiswe.
How did he do it to the believer?
Wayenza njani yena kwikholwa?
To the make-believer, he sent two preachers down to preach to him.
Kwelizenzisayo ikholwa wathumela abashumayeli ababini behla ukuya kubashumayeza.
But to the real believer, he stood with his back to the tent and he said, Abraham.
Amen.
Kodwa kwelenene ikholwa wema enomva wakhe ententeni waze wathi, Abraham.
He was Abram the day, a few days before that, but now he's Abraham. Where is thy wife, Sarah?
Waye engu Abraham ngomhla imihla embalwa ngaphambili koko. Kodwa ngoku ungu Abraham uphi umkako uSara.
Said she's in the tent behind you.
What usententeni emva kwakho.
Said I'm going to keep my promise to you. I'm going to visit you.
What ndiza kusigcina isithembiso sam kuwe. Ndiza kunindwendwela.
Oh, Abraham was 100 years old and Sarah was 90, but God, rich in mercy, kept his promise.
Amen.
Oh, uAbraham wayeneminyaka elikhulu ubudala, yena uSara enamashumi asithoba. Kodwa uThixo esisityebi ngenceba wagcina esakhe isithembiso.
They brought the baby, because God's merciful and he's full of mercy.
Yazisa umntwana, ngoba uThixo uzele inceba, kwaye yena uzele inceba.
He's rich in mercy, he keeps his promise.
Usisityebi ngenceba, uyasigcina esakhe isithembiso.
Notice, with his back turned to the tent, Sarah laughed and said, how could these things be?
Kaphela, enomva wakhe ubhekise ententeni. USara wahleka waze wathi, zingathini ezi zinto ukubakho.
I'm old, how can I have pleasure with my husband as a young married woman?
Ndimdala, ndingayolelwa njani kunye nomyeni wam njengomfazana otshatileyo.
Why, he's 100 years old. Our family relationship has ceased many, many years ago.
Ngoba, yena unekhulu leminyaka ubudala. Ubudlelwane bethu bosapho sebunqumamile kuninzi, kuninzi leminyaka edlulileyo.
How could this be? And she laughed about it.
Ingathini ukubakho le nto waze wahleka malunga nayo.
And the angel with the Son of Man with his back turned to the tent said, why did Sarah laughs? How can these things be?
Yaza ingelosi ene unyana womntu enomva wakhe ubhekise ententeni. Wathi, kutheni uSara ehleka esithi, zingaba khonjani ezi zinto?
What was it Jesus said in St. Luke 17:30 that in the days like it was in the days of Lot?
Yayintoni yona uYesu wathi, kongcwele uLuke 17:33 ukuba ngemihla enjengaloo mihla kaLothe.
Same situation before the Gentile world is burned up.
Isimo esifanayo phambi kokuba elentlanga ihlabathi litshiswe.
He said the Son of Man will reveal himself in that day.
Wathi unyana womntu uyakuzityhila ngaloo mhla.
He made the promise that Malachi 4 promised us it would say a message would come forth that would restore the people back to the original Pentecostal message.
Yena wenza isithembiso ukuba kuMalaki 4 yasithembisa ukuba yayiza kutsho umyalezo uza kuza noyakuthi ubuyisele abantu emva kulowawo qobo umyalezo wePentecost.
And with the same blessings they had on the day.
Kwakunye naloo ntsikelelo inye ababenayo ngomhla we.
What is it? It's a two-winged eagle, both New and Old Testament, flopping its promises together of God to fulfill what the promises of the Bible said it would do. Amen.
Intoni yona iloluma phiko mabini ukhozi zombini entsha nendala iTestament iphaphazelisa izithembiso zayo ndaweni inye ezikaThixo ukuzalisekisa oko izithembiso zeBhayibhile zathi iyakukwenza. Amen.
God rich in mercy would not let his people go out this denominational rich in goods and things of the world, Laodicean church age. But he'd make a way of escape.
UThixo esisityebi ngenceba wayengenakuvumela abakhe abantu baphume nobu buhlelo butyebe zimpahla bezinto zehlabathi esebandla laseLaodike isigaba kodwa wayeyakwenza indlela yokuphuncula.
Believe it, people. God bless you. Amen.
Kholwani yiyo bantu uThixo anisikelele. Amen.
God rich in mercy.
UThixo osisityebi ngenceba.
The mercies of God. That's the only thing that I desire.
Inceba zikaThixo kuphela kwento endiyinqwenelayo.
Not his righteousness, not his law, but his mercy is what I call for.
Hayi ubulungisa bakhe, hayi owakhe umthetho, kodwa inceba yakhe yiyo endibiza yona.
God be merciful to me. We all have that feeling.
Thixo, yiba nenceba kum. Sonke sinayo lo mvakalelo.
I was watching. There's a little woman sitting out here on the end of the seat.
Bendibukele. Kukho umfazi omncinane ohleli apha ekupheleni kwesitulo.
You have a prayer card out there, lady. You don't.
Ingaba unalo ikhadi lokuthandazelwa apho, nenekazi? Awunalo.
Let me show you God's rich and mercy.
Mandikubonise ukuba uThixo usisityebi ngenceba.
You've been real nervous here lately, haven't you? Real bad. And your eyes has gotten worse. Isn't that right? That's right.
Ubukade uphakuzela ngenene apha mvanje. Ubungenjalongo. Kakubi kakhulu. Kwaye namehlo akho aye esiba mandundu. Ayinjalongo loo nto njalo kanye.
Now they're going to change.
Ngoku aza kutshintsha.
God, rich in his mercy, by asking you if you would believe this.
UThixo esisityebi ngenceba yakhe. Ngokukubuza ukuba uyakukholwa na ile nto.
Now you have no prayer card, you have nothing. But you don't need it. See, it's grace that's bestowed to you.
Ngoku awunalo ikhadi lokuthandazelwa. Awunanto kodwa awulidingi. Yabona, yinceba ethululwe phezu kwakho.
There's such a little bitty fellow sitting right there in front of the camera. Sitting right out here.
Nako kuhleli omncinane kakhulu umfo apha ngaphambili enokungathi ehleli kanye ekuphumeni apha.
He's suffering with a growth on his body.
Uhlutshwa liqhuma emzimbeni wakhe.
It's just recently come on there. Recently, isn't that right, sir?
Lisandula ukuphuma apho kutshanje ingaba kunjalongo oko mhlekazi.
It's right. You don't know what it is. You're scared of it. It's right.
Kunjalo. Awazi ukuba lintoni uyaloyika kunjalo.
It was caused from a bruise, wasn't it?
Libangelwe sisivubeko apho alizange.
Have you a prayer card? You don't have no prayer card. You don't need one.
Unalo ikhadi lokuthandazelwa. Awunalo kwakhadi lokuthandazelwa. Awulidingi.
God, rich in his mercy.
UThixo esisityebi ngenceba yakhe.
Oh, brother, sister, believe God. Don't doubt him. Believe him. That's right.
Hallelujah. Oh, mzalwane dade, kholwa uThixo. Musa ukumthandabuza. Mkholwe yena. Kulungile oko.
Here sits a man. Gray suit, glasses on. Look in here, sir. You believe.
Naku kuhleli indoda. Engwevu isuti. Ifake izpecs. Jonga apho mhlekazi. Uyakholwa na.
God's rich in his mercy.
UThixo sisityebi ngeyakhe inceba.
You're sitting there with a hernia. Do you believe that God can heal that hernia and make you well?
Uhleli apho ube uneqhubu. Ingaba uyakholwa ukuba uThixo angalinyanga elo qhubu uze akuphilise.
Sitting right here on the end of the seat looking at me.
Uhleli kanye apho ekupheleni kwesihlalo ujonge kum.
If you believe that God can heal that hernia, God will do that to you if you'll accept it.
Ukuba uyayikholwa eyokuba uThixo angaliphilisa elo qhubu, uThixo uyakukwenza oko ukuba uyakukwamkela.
Do you believe it? Will you accept it?
Uyayikholwa, uyakuyamkela.
All All right. You can have it if you'll just believe it. Have mercy. Yes, sir.
Kulungi, ungayifumana ukuba uyakuthi nje uyikhole. Fumana inceba. Ewe mhlekazi.
There's a lady sitting out here. She's suffering with poor circulation in her body.
Nali nenekazi, lihleli ekuphumeni apha. Uhluthwa kukutyutsa kwegazi okucothayo emzimbeni wakhe.
But if she will believe, God will heal her if she believes it.
Kodwa ukuba uyakuthi akholwe uThixo uyakumphilisa ukuba yena uyayikholwa.
I believe she's going to miss it as sure as anything.
Ndiyakholwa ukuba uza kuyiphosa ngokuqiniseke njengayo nantoni na.
I have mercy is my prayer.
Iba nenceba ngumthandazo wam.
But if they see the woman's Mrs. Riley, do you believe that God can heal that poor circulation?
Dilibona luzizi olalo mfazi. Nkosikazi Riley, uyakholwa ukuba uThixo unako ukuphilisa oko kutyutya kucothayo.
If you will receive it. Amen.
Ukuba unako kwamkele. Amen.
Just believe.
Kholwa nje.
God is good, isn't he, Stella?
UThixo ulungile. Akanjalongo yena, Stella. Ehhe, njalo.
I never seen a woman in my life. But God, in his mercy.
Andizange ndambona lo mfazi ebomini bam. Kodwa uThixo kweyakhe inceba.
Here sits another woman, sat right back behind there, right in the back, looking right at me.
Apha kuhleli omnye umfazi, ehleli kanye emva apha. Kanye phaya ngemva ejonge ngqo kum.
She also, she's got poor circulation too. She's thinking about it just then. I never seen a woman in my life.
Yena naye unokutyutya ukucothayo okukokwakhe ebecinga ngako ngoko nje. Andizange ndambona lo mfazi ebomini bam.
Being that this other woman had the same thing, look at me.
Ekubeni naye lo mfazi ebekwana loo nto inye ndijonge.
Do you believe me to be God's prophet or his servant?
Uyandikholelwa ukuba ndingokathixo umprofeti okanye isicaka sakhe.
You also have heart trouble. If that's right, raise up your hand.
Ukwanayo nengxaki yentliziyo. Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho.
You don't have it now.
Awusenayo ngoku.
God, rich in his mercy, is showing forth that he's alive here in the building tonight.
UThixo esisityebi ngeyakhe inceba. Uyabonisa ukuba yena uyaphila apha esakhiweni ngokuhlwanje.
God, rich in his mercy. Amen.
UThixo esisityebi ngenceba yakhe. Amen.
Could there be how many sinners and backsliders would stand to your feet and say, God, rich in his mercy, be merciful to me.
Ingaba bakhona bangapi abuni nabawileyo endingathi nime ngeenyawo zenu nithi. Thixo osisityebi ngenceba yakhe. Yiba nenceba kum.
Stand to your feet. I'll pray for you. If you believe it, you want mercy now.
Imani ngeenyawo zenu. Ndiza kunithandazela. Ukuba niyakholwa ukuba yenu ufuna nina nifuna inceba ngoku.
God bless you. God bless you. God bless you. You.
UThixo akusikelele. UThixo akusikelele. UThixo akusikelele wena. Wena.
Backslider, raise to your feet. God rich in his mercy.
Wena uwileyo, yima ngeenyawo zakho. UThixo sisityebi kwinceba yakhe.
Are you surely you've not gotten so numb in this condition that you can't see that that's the very promise of the hour?
Wena ukuqinisekileyo awudangalanga kangako kwesi simo uba ungade ungaboni ukuba esi sisithembiso seyure.
Surely you ain't got so wrapped up in denomination and other things that you can't see that this is a promise of the hour?
Ukuqinisekileyo awubhijelekanga bubuhlelo kangako nakwezinye izinto ukuba ude ungaboni ukuba esi sesona sithembiso seyure.
God rich in mercy.
UThixo esisityebi ngenceba.
Ever who you was that stood up, I'm going to pray just a minute.
Noba ibingubani na lo ebeye wema ngeenyawo. Ndiza kuthandaza nje emzuzwini.
I want you to make your way to some good full gospel church and be baptized in Christian baptism. God give you the Holy Ghost.
Ndifuna ukuba uhambe uye kwelilungileyo elinevangeli epheleleyo ibandla uze ubhaptizwe ngolobu Kristu ubhaptizwe. UThixo akunike umoya oyingcwele.
These are another way. Stand to your feet and say, me, I want to be remembered.
Ingaba ukhona omnye oya kuma ngeenyawo zakhe uze uthi mna ndifuna ukukhunjulwa.
God, in your mercy, remember me. I haven't lived like I should. Maybe.
Thixo, encebeni yakho ndikhumbule. Andikhange ndiphile njengoko kufanelekile. Mhlawumbi.
God bless you, lady. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. That's right.
Uthixo akusikelele nenekazi futhi uthixo akusikelele uthixo akusikelele uthixo akusikelele uthixo akusikelele injalo loo nto.
God rich in his mercy. Have mercy on me. God bless you, sister.
Thixo sisityebi ngenceba yakhe. Yiba nenceba kum. Thixo akusikelele, dade.
Is there how many more in your states? I'll stand. I want God to know that I want mercy.
Ingaba ukhona bangaphi abanye abasekhoyo apha abathi ndiyakuma ndifuna uthixo azi ukuba ndifuna inceba.
I haven't lived right. I've lived this way and that way, and I've been up and down, but I want his mercy.
Andikhange ndiphile kakuhle. Ndiye ndaphila ngale indlela, nangaleya indlela. Ndinyuke ndisihla, kodwa ndifuna inceba yakhe.
God bless you, brother.
Uthixo akusikelele, mzalwane.
Someone else say, God rich in his mercy.
Omnye ongomnye othi, Thixo sisityebi ngenceba yakhe.
God bless you, sister. God bless you, sister.
Thixo akusikelele, dade. Thixo akusikelele, dade.
That's right. God rich in his mercy.
Injalo loo nto. Uthixo sisityebi ngenceba yakhe.
God bless you too. God bless you back there.
Uthixo akusikelele nawe. Uthixo akusikelele emva phaya.
God sees you. Just stand on your feet.
Uthixo uyakubona. Yima nje ngeenyawo zakho.
Say, does it do any good, Brother Branham? Sure. Stand up and see how much different it is.
Uthi ngaba kukho ukulunga ekwenzayo emzalwane uBranham ukuqinisekileyo sukuma ubone ubungakanani bomahluko ebubo.
If you're really sincere in your heart, God is rich in mercy.
Ukuba unyaniseke ngenene enhliziyweni yakho, uThixo sisityebi ngenceba.
He's not willing that any should perish, but that all might come to repentance.
Akanamnqweno wokuba kutshabalale nabani na, kodwa ungabonke bangeza enguqukweni.
God rich in his mercy. Oh, God have mercy on us.
UThixo esisityebi ngenceba yakhe. Oh, Thixo, yiba nenceba kuthi.
Now, how many in here now that's holding those prayer cards?
Gogo, bangaphi abaphakathi apha ngoku ababambe loo makhadi okuthandazela.
What were they? A's and B's. A's and B's.
Ebeyintoni u-A no B andithi O-A no B.
All the people's got prayer card A's, stand over on this side. And prayer card B will stand up behind them.
Bonke abantu abanekhadi lokuthandazelwa elingu-A yimani kweli cala. Azi amakhadi okuthandazelwa angoB baye kuma emveni kwabo.
I wonder if there's some ministers here that would like to anticipate in helping me.
Andazi nokuba akukho balungiseleli na apha abangathanda ukundincedisa.
If they are, would like to come up, I would be glad to have your assistance here, or we will be glad to pray with you.
Ukuba bakhona babe bethanda ukwenyuka, ndingavuya ukuba nolweni uncedo apha. Kuba siya kuvuyela ukuthandaza sithandaze kunye nani.
This the Bible said these signs shall follow them that believe. Yes, sir.
Lona iBhayibhile yatsho le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo. Ewe mhlekazi.
In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues.
Egameni lami bayakukhupha iidemoni. Bakuthetha ngeelwimi ezintsha.
Have we done it?
Asiyenzanga loo nto.
By the grace of God, not us, but God rich in mercy to keep his word. God.
Ngenceba kaThixo, hayi thina, kodwa uThixo osisityebi ngenceba ukuba aligcine elakhe ilizwi. UThixo.
Now the wheelchairs, if you want to put them right down here in the front, we'll pray for them right here. We'll have to pull them up through all that aisle.
Ngoku, izitulo zamavili. Ukubani ufuna ukuzibeka zehle kanye apho ngaphambili siya kubathandazela kanye apho kungabikho mfuneko yakho yokuba zitsalwe zinyuswe ngaleya yonke leya ipassage phaya.
All right, let them come right up here. We'll certainly pray for them, every one of them.
Avumeleni kulungi mabeze kanye phezulu apho siya kuyithandazela ukuqinisekile sonke ngabanye kuthi.
God rich in his mercy.
UThixo esisityebi ngeyakhe inceba.
Would you stand to the right-hand side now for a few minutes? Did Brother Brown come with you? Coming tomorrow.
Anyina kukenime kwicala langa kwisandla sasekunene ngoku okwemizuzwana. Ngabe umzalwane Brown uze nani? Uza ngomso?
I was in hopes to be here.
bendinethemba lokuba uya kuba lapha.
Where's Brother Outlaw? Where's Brother Fuller?
Uphi umzalwane uOutlaw? Uphi umzalwane uFuller?
Some of them people is up here with me when I first come. Let's come back.
Abanye babantu babelapha phezulu nami xa ndiqala ukuza. Masibuye kwakhona.
Do you remember these old-fashioned prayer lines when we used to stand there? You'd have to hold me on one side and somebody on the other. I get so weak.
Nisayikhumbula le yohlobo lwakudala imigce yokuthandazela. Xa sasidla ngokuma phaya nide kufuneke nindibambe kwelinye icala. Omnye abambe kwelinye. Ndandiye ndibe buthathaka kakhulu.
How many have been in that meetings way back in the beginning? Look at here still.
Bangaphi abakhe babakuzo kuyo imihlangano emva ekuqalekeni. Jongani apha.
You remember back there, I told you that the Lord Jesus told me that if I be sincere, that these things would take place. Is that right?
Niyakhumbula emva phaya ndanixelela ukuba inkosi uYesu yandixelela ukuba ndinganyaniseka ukuba ezi zinto zingenzeka ingaba kunjalo.
We never had such as that in that day, but it happened.
Asizange sibe nako kunjalo ngalaa mihla kodwa yenzeka.
Because God's rich in His mercy and loyal to His promise.
Ukuba uThixo usisityebi ngeyakhe inceba abe thembekile kwesakhe isithembiso.
Amen. Amen. Praise God. Hallelujah.
Amen. Ndizama ukuyeka yaye andikwazi. Amen. Makadunyiswe uThixo. Hallelujah.
Oh, I'm so glad I'm one of them. Amen. Oh, my.
Oh, ndivuyela ukuba ngomnye wabo. Amen. Oh, bethu.
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame.
Kukho abantu phantse yonke indawo, abanhliziyo zabo bonke zivuthayo.
With the fire that fell on Pentecost that cleansed and made them clean.
Kumlilo owehla ngePentecost, owabacoca wabenza bahlambuluka.
Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name.
Oh, uyavutha ngoku phakathi kweyami inhliziyo. Oh, uzuko kwelakhe igama.
I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ndivuyiswa kukuba ndibe nokuthi ndingomnye wabo.
Oh, me a wretched, miserable, poor, blinded wretch as I was.
Oh, mna udwayinge lo sizana, ihlwempu elimfamekileyo lodwayinge njengokuba ndandinjalo.
And now by His mercy, His rich mercy, I can see the kingdom of God in sight. Amen.
Kodwa ngoku ngeyakhe inceba, eyakhe ityebileyo inceba. Yabubona ubukumkani bukaThixo buvelile. Amen.
How beautiful is His commandments.
Mihle kanjani eyakhe imiyalelo.
Stand right over my brother on your crutch.
Yima kanye ngapha, mzalwane wami, ngentonga yakho.
If you can't get up, all right, stand right here. We'll come right down and pray for you.
Ukuba awunako ukusukuma, kulungile. Yima kanye apha, siza kwehlela kanye ezantsi, size kukuthandazela.
And now that the A's and B's of prayer cards get lined up over on the other side there, and we're going to pray for them.
Ngoku fumelani o A no B bamakhadi okuthandazelwa bafole ngaphaya kweli yayicala kwaye siza kubathandazela.
Minister brothers, you are certainly, if you believe, and laying hands on the sick.
Bazalwane abangabalungiseleli nina ngokuqinisekileyo kuba niyakholwa ekubekweni izandla kwabagulayo.
You come right here and stand with me on this platform. We're going to pray for the sick.
Izani kanye ap nime nam kweli qonga. Siza kuthandazela abagulayo.
Now to you people standing in that line.
Ngoku nina bantu bemi kulamqa.
If you can believe the presence of God is here.
Ukuba ningakholwa ukuba ubukhona bukaThixo bulapha.
That the Holy Spirit is in our midst now doing just exactly what He said He would do.
Ukuba umoya oyingcwele uphakathi kwethu ngoku esenza njengqo oko wathi yena uya kukwenza.
If I had power to heal you, I'd certainly do it.
Ukuba bendinamandla okuniphilisa bendiya kuyenza ngokuqinisekileyo.
If I had any way of healing you, I would certainly do it.
Ukuba bendinayo nayiphi na indlela yokuniphilisa bendiya kukwenza ngokuqinisekileyo.
I do not have it.
Andinayo.
God has given a little gift.
Ndi uThixo unikeze ngesipho esincinane.
I'm not much of a preacher. I don't have education enough to be qualified as a preacher, what's called a preacher in these days.
Andikho kangako ekubeni ngumshumayeli. andinamfundo yaneleyo yokuba ndifanelwe kukuba ngumshumayeli oko kubizwa umshumayeli kule mihla.
When your experiences must be a theological experience, it must have certain doctor's degree and so forth. I can't qualify for that.
Xa amava kumele abe ngawemfundo yenkolo, abe emelwe kukuba nesithile isidanga sobugqirha, nanjalo njalo. Andinakuba ngofanelekileyo ngako okuya.
But God see my heart and know that I want to do something for it. I want to appreciate it.
Kodwa uThixo eyibona intliziyo yam futhi esazi ukuba ndifuna ukumenzela okuthile yena, ndifuna ukuyivuyela.
A man said to me the other day, he said, I think you're just a fine man, Mr. Branham, but I believe you're sincerely wrong.
Indoda yathi kum ngenye imini, yathi, ndicinga ukuba wena uyindoda nje elungileyo, mnumzana uBranham, kodwa ndikholwa kukuba uphosise ngokunyanisekileyo.
You're all out of the will.
Uphume wonke ngaphandle kwentando.
Do you know you'll be condemned at the end?
Ingaba uyazi ukuba uya kugwetywa ekugqibeleni.
I said, look, I want to tell you something.
Ndaze mna ndathi, jonga, ndifuna ukukuxelela okuthile.
I'm going to say that you would be right, just to say for your argument's sake.
Ndiza kuthi ukuba wena ubuchanile, masitsho nje ngenxa yempikiswano.
If I am wrong, which I don't believe I am.
Ukuba mna ndiyiphosile, nto leyo ndi andikholwa ukuba ndinjalo.
But if I was wrong, and I know right now that I was going to live to be 100 years old, and he is going to condemn me at the end of the road.
Kodwa, ukuba bendiyiphosile, ndibe ndisazi ngoku ukuba bendiza kuphila, de ndibe nekhulule minyaka obudala, abe yena eza kundigweba ekupheleni kwendlela.
And tell me you don't deserve to come into my heaven, William Branham. Get out into outer darkness.
Andixelele ukuba wena ufanelwanga kukungena kwelam izulu, William Branham. Phuma uye esithokothokweni sobumnyama.
You know what? I'd serve him every day of my life until I went anyhow.
Uyazi intoni, bendiya kukumkhonza yena zonke iintsuku zobomi bam de ndiye nakanjani.
For I have received so much of his unmerited blessings that he's more than life to me.
Kuba ndamkele okuninzi kwezakhe ezingasetyenzelwanga intsikelelo wade yena waba ngaphezulu kobomi kum.
He's everything that I, all that I am, all that I ever could hope to be, I have derived from his grace and mercy.
Yena uyinto yonke ndi, konke ndikuko, konke ndingaze ndithembe ukuba ndibe kuko, ndikuzuze kuvela kolwakhe ubabalo nenceba.
I was wretched, miserable, poor, blind.
Ndandilu dwayinge, ndilu sizana, ihlwempu, imfama.
But by grace, he has healed me, and I am strong and healthy by the grace of God.
Kodwa ngobabalo, yena undiphilisile, ndaye ndomelele ndisempilweni, ngenxa yobabalo lukaThixo.
I have good eyesight.
Amehlo am abona kakuhle.
I have eat, drink, have whatever I have need of.
Ndinokutya isiselo, ndinako nakuphi na endikudingayo.
He never promised to supply my wants, my needs.
Yena kazange athembise ukubonelela imfuno zam, izidingo zam.
And if I am cast away at that day, and I know I cannot see where I would be.
Kwaye, ukuba ndithenda lahlo, ngaloo mini, ndibe ndisazi, andibone apho ndinokuba khona.
But if I knew that I was wrong, and God has chose me to be wrong.
Kodwa. Ukuba bendisazi ukuba ndiyiphosile abe uThixo endikhethele ukuba ndiyiphose.
I would want to stay wrong, and because that I want to do his will.
Bendiya kufuna ukuhlala ndiyiphosile ngenxa yokuba ndifuna ukwenza eyakhe intando.
It's I love him till I want his will to be done.
Olu ndimthanda de ndifune eyakhe intando yenzeke.
Now that's a big statement. But I hope you get it in the way of the spirit I said it in.
Ngoku, intetho enkulu leyo, kodwa ndithemba ukuba niyifumana ngendlela ngomoya endiyithethe kuwo.
See, I want to do his will.
Yabona, ndifuna ukwenza eyakhe intando.
I asked him for something sometime, he said no. I just rejoice so much about that as I can if he said yes.
Ndimcela yena into ngathuba lithile, yena ahlunguzelise intloko yakhe, hayi. Ndivuya kakhulu malunga naloo nto njengokuba bendinokuba nako ukuba ebethe ewe.
Because we always ought to ask
thy will be done.
Ngoba simelwe kusoloko sicela eyakho intando mayenziwe.
His nose is just as, if that's his will, that's just, it's a whole lot better than his yeses if it's his will to do it.
Abakhe ohayi banjenge ukuba leyo intando yakhe yona nje ingcono kakhulu kuno ewe bakhe ukuba intando yakhe ukwenza oko.
That's when you really love him. Amen.
Kuxa umthanda nyani yena. Amen.
I get to talk about him, I just can't stop.
Ndifumana ukuba ndithethe ngaye andikwazi nje tu kuphesa.
Oh, he's so real. So real to me.
Oh, yena uyinene kangako. Uyinene kangako kum.
Friends, he's all that I am. All that I ever could be. All that I ever expect to be is grounded in Christ Jesus, his word.
Sihlobo, yena ukuko konke ndikuko. Konke ndingaze ndibe kuko. Konke ndingaze ndilindele ukuba kuko. Kuzinziswe kuKristu Yesu. Ilizwi lakhe.
I'm thankful tonight for the witness of the Holy Spirit.
Ndinombulelo ngokuhlwanje ngengqina likamoya oyingcwele.
For the message. I know it might, some might disagree with it, but as I have told you, I'm duty bound to a message.
Ngawo umyalezo. Ndiyazi senokuba abathile basenokungavumelani nawo, kodwa njengokuba bendinixelele, ndibophelelekile kumyalezo.
A sign went forth, and God does not send a sign, it's to show that he's God.
Umqondiso uphumile, kwaye uThixo akawuthumeli umqondiso nje ukubonisa ukuba yena unguThixo.
A message, a voice, always follows a sign. Anyone knows that.
Umyalezo, izwi, soloko lilandela umqondiso. Nabani na uyakwazi oko.
Jesus come with signs and wonders.
UYesu weza nemiqondiso nezimanga.
He was a great man when he was doing signs and wonders.
Yena waye eyebalulekileyo indoda xa wayesenza imiqondiso nezimanga.
But when he began to sit down and to begin to bring the message, I and my Father are one. Oh my, that was wrong to them.
Kodwa xa waqalisa ukuhlala phansi aziyaqalisa ukuzisa umyalezo. Mna nobawo wam sibani. Oh, bethu, oko, kwakuphosakele kubo.
See, but the voice had to follow the sign.
Yabona, kodwa izwi lalifanele ukulandela umqondiso.
Moses had given two signs and each sign had a voice. That's right.
Moses, wanikwa imiqondiso emibini, kwaye umqondiso ngamnye, wawunezwi, injalo londo.
I preached on it here some time ago somewhere, on the voice of the sign.
Da shumayela ngayo apa ngaqalithile lidluleyo kwenye indawo kwi izwi lomqondiso.
It must have a voice. It's a changing. Always it's that way. If it isn't, then it didn't come from God.
Umelwe ukuba nezwi lomqondiso. Lutshintsho. Kusoloko kuyilondlela. Ukuba ayinjalongo ayiveli kuThixo.
If a man comes out with an odd, peculiar ministry that's found in the Bible to be the truth,
ukuba umntu uthi eze nolutenqileyo olungaqhelekanga olungiselele olufumaneka eBhayibhileni luyinyaniso.
And that man stays right in that same old denominational doctrine, forget it.
Ize loo ndoda ihlale kanye kuleyo indala yehlelo imfundiso libala ngayo.
Nothing to it, God don't do a thing like that.
Akukho nto kuyo, uThixo akayenzi into enjalo.
That's rotten manna that's got termites in it or wiggle tails or whatever you want to call it from 40, 50 years ago. Still trying to eat that old manna that fell way back years ago.
Loo nto leyo, iyimana ebolileyo enemibungu kuyo, okanye ono jubalala, okanye nantonye na ofuna ukuyibiza ngayo, ukusuka kumashumi amane, amashumi amahlanu eminyaka edlulayo, besaqhubeka bezama ukutya laa mana indala yehla kudala kwiminyaka eyadlulayo.
And the children of Israel on their journey, new manna fell every night.
Nabantwana bakaIsrayeli eluhambeni lwabo, entsha imana yehla qho ebusuku.
Right, you couldn't keep it over.
Injalo loo nto, wawungenako ukuyigcinela ingomso.
We don't live over some other age gone by.
Asiphili ngokwesigaba esithile esidlulileyo.
We're eating new manna, fresh manna out of heaven in our journey as we go on.
Sidla entsha imana ehlaziyekileyo imana ephuma ezulwini kolwethu uhambo njengokuba siqhubeka.
Let's bow our heads now.
Masithobeni iintloko zethu ngoku.
Lord God, you are so real.
Yes.
Your presence.
Ngosi Thixo, wena uyinene kakhulu, obakho ubukho.
I think of grace, Lord. We have just seen you do so many things.
Ndicinga ngobabalo, Nkosi. Thina sikubonile nje wena usenza okuninzi.
We've heard you speak with tongues, see you interpreted through your people.
Sikuvile uthetha ngelwimi, sakubona uzitolika ngabantu bakho.
Oh God, to see you heal the sick, open up the eyes of the blind.
Oh Thixo, ukukubona uphilisa abagulayo, uvula amehlo abazimfama.
Make the lame to walk, the deaf to hear, the dumb to talk.
Usenza iziqhwala zihambe, izithulu zive, izimumu zithethe.
What a great mighty God you are.
Onjani ukuba namandla onke uThixo wena onguye.
And then to see that you promised this in the last days.
Kwaye ngoko ukubona ukuba uthembise oku ngemihla yokugqibela.
Though we have many carnal impersonations, yet it only declares that there's a real God somewhere that really is true.
Nangona sinokuninzi okusenyameni ukulinganisa, kodwa ke kuxela ukuba kukho owenene uThixo ndaweni ithile oyinene ngenyaniso.
And I pray, Heavenly Father, tonight that we will become so God-conscious that we see that you're here.
Kwaye ndiyathandaza bawo wasezulwini ngokuhlwa nje ukuba siya kuba ngabomqondayo uThixo ukuze sibone ukuba wena ulapha.
These people in the line, when they go through this line, Lord, we're doing this because that we made a promise to them.
Naba bantu basemgceni, xa bedlula ngalo mgca, Nkosi, kuba senza oku ngokuba okokuba senze isithembiso kubo.
And you said these signs shall follow them that believe.
Kwaye wena uthe le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo.
Here's minister brother standing here, man that you have chosen before the foundation of the world to be what they are tonight.
Naba abazalwane abangabalungiseleli bemi apha, amadoda owakhethileyo phambi kokusekwa kwehlabathi ukuba babe koku bakuko ngokuhlwa nje.
You knew before there was a world that we would stand here tonight because you're infinite.
Wayazi phambi kokusekwa kwehlabathi ukuba siya kuma apha ngobu busuku ngoba wena awunasiphelo.
So we pray, Heavenly Father, tonight that as these sick people, crippled, blind, lame, cancer ridden, whatever it might be, it passes through this line.
Ke siyathandaza bawo wasezulwini ngokuhlwa nje ukuba njengokuba aba bantu bagulayo bakhubazekileyo iimfama iziqhwala abaphethwe ngumhlaza nokuba yintoni na enokuba yiyo abagqitha ngalo mgca.
May they realize that the very God that knows the secret of the heart will heal them if they'll just only accept it.
Bangabangaqonda ukuba kwalathixo owazi imfihlelo yenhliziyo uya kubaphilisa ukuba nje bayakuthi bayamkele.
Only look and understand.
Bajonge nje ze baqonde.
The man that looked upon the brass serpent just as a priest, piece of brass, he never would be healed.
Umntu owajonga kwinyoka yobhedu njengombingeleli intwana yobhedu wayengena kuze aphiliswe.
Because he didn't have understanding of what it was.
Ngenxa yokuba engenako ukuyiqonda eyona nto yayiyo.
And today, Lord, the same.
Kwaye namhlanje, Nkosi, kusafana.
If they look upon a gift to think of that might be able to help them, they don't have understanding.
Ukuba bajonga kwisipho bacinge ngaso ngokuba sisenokubanceda abanako ukuqonda.
It's only vindication of the presence of God that's sure to heal.
Kusekungqinelweni kobukho bukaThixo olapha ezokuphilisa.
Grant it, Father. May it be done in Jesus' name. Amen.
Siphe oko bawo kwanga kungenziwa egameni likaYesu. Amen.
I want the little pianist, if she will, a man or woman, whoever it might be.
Ndifuna umdlali wepiano omncinci ukuba unako indoda okanye umfazi nokuba ngowuphi.
To go over there and play this song. The great physician now is near, the sympathizing Jesus. If she will, wherever the pianist is.
Aye ngaphaya aze asidlalele le ngoma enkulu inyanga ngoku isondele. Onovelwano uYesu ukuba unako naphinana apho akhoyo umdlalo wepiano.
I remember one of my first healing services in Fort Wayne, Indiana.
Koko leyo yi Ndikhumbula enye kweyokuqala inkonzo yami yempiliso eFort Wayne, eIndiana.
A little Amish girl sat playing that piano. The great physician now is near, the sympathizing Jesus.
Intombazana encinci yom-Amish ihleli idlala ipiano enkulu inyanga ngoku isondela onovelwano uYesu.
A little baby was brought to me on a platform. It was crippled.
Umntwana omncinane waziswa kum eqongeni wayekhubazekile.
And while I was praying for that baby, it jumped out of my arms and ran down across the platform.
Daze, ngethuba ndisathandazela lo mntwana, waxhuma waphuma ezingalweni zam, wabaleka ukunqamleza iqonga.
The mother fainted, the grandmother threw up her handkerchief and began to cry.
Unina, wawa isiqaqa, umakhulu, wajula ithefu phezulu, eqalisa ukukhala.
And this little Amish girl now, not knowing nothing about anything about Pentecostals, because she belonged to the Amish church, but she's playing.
Yaza, le ntombazana yom Amish ngoku, ingazi kwa nto malunga nobu Pentecost, koba wayengowebandla lama Amish, kodwa wayedlala.
Her long hair fell down. She raised in the spirit and began to sing in unknown tongues with the harmony of that song. And then piano keys moved up and down, playing the great position. Now is near the sympathizing Jesus.
Inwele zakhe ezinde zawa phansi waphakama ekumoya waqalisa ukucula ngelwimi ezingaziwayo yaza kwaye ngesingqi salangoma abe namaqhosha epiano enyuka esihle idlala inyanga enkulu ngoku isondela onovelwano uYesu.
Amen. He's the same yesterday, today and forever.
Amen. Nguye izolo namhla naphakade.
Now let us pray now. Now let's everybody out there pray.
Ngoku masithandaze ngoku njengoba ngoku wonke umuntu phandle phaya sithandaze.
You people coming through the line, when we lay hands upon you, remember Jesus said if you'd believe it, you'd be well. You believe it?
Nina bantu beza ngomgca, xa sibeka izandla phezukwini, khumbula uYesu wathi ukuba ungayikholelwa uya kuphiliswa. Niyayikholwa?
Now let's all sing now.
Ngoku masiculeni sonke ngoku.
The great Gengu, Gengu,
Isondele,
Ono,
Vela,
Yesu,
Uyateta.
Let's just close your eyes now as we sing.
Masivaleni nje amehlo ethu njengoko sisacula. Tito, Shukuma, Pezu Kabantu Ngo.
Yatu, oh Jesus,
Sigile,
Jesu, agree. As you walk through now, he's here.
Ngo kunjengo kubani shula ngoku, yena ulapa.
Take my word, or you believe it yourself, he's here.
Tabata ilizwi lam okanye ulikholelwe ngokwakho yena ulapha.
Everybody in prayer out there now for the people.
Wonke umuntu emthandazweni ngoku ngenxa yabantu.
Sing it right with me. He speaks the king heart to cheer.
Oh Lord,
oh,
all believe, raise your hand like this. I believe.
Bonke abakholwayo, phakamisani izandla zenu kanje, nithi ndiyakholwa.
Here sits a man sitting here. The reason I was talking, he's dying with cancer. He's on this crutch.
Apa kuhleli indoda ihleli apa. Isizathu sokuba andolule ukuthetha iyafa ngumhlaza umi ngentonga yakhe.
There's no way in the world for a man to live outside of God.
Akukho ndlela ehlabathini yokuba la ndoda ingaphila ngaphandle koThixo.
He's got cancer all through the bowels, or he's going to die if it isn't for the mercy of God.
Inomhlaza konke ukunqumla isisu kwaye uza kufa ukuba akukhange kube ngenceba kaThixo.
And I wish I could just word of encouragement to this man.
Dai dinganjebe ndi ilizwi lenkuthazo kule ndoda.
You know the doctors can do nothing for you now. You're beyond that, see.
Wena uyazi ukuba oqhiqa abanako ukukwenzela nto ngoku. Ungapha yakoko yabona.
And you only got one chance, and that is in Christ.
Kwaye unethuba elinye qha. Kwaye lona liku Kristu yabona.
And brother, I'll die one day too. You'll have to go if Jesus tarries.
Kwaye mzalwane, ndiza kufa ngenye imini nam. Kuza kufuneka uhambe ukuba uYesu ulibazisekile.
I've got to meet you over there. Stand there at the judgment bar.
Kuza kufuneka ndihlangane nawe ngaphaya. Umi phaya kwindawo yomgwebo.
And this night, you know, like in television has picked up that every time we even move our finger or anything, it's on record. Every word we say is on record.
Baye obo busuku uyazi kanje ngakumabonwa kude. Umabonwa kude uchola chole ukuba lonke ixesha sishukumisa umnwe nantoni na ishicilelwe. Ilizwi ngalinye esilithethayo lishicilelwe.
Now see, television has proven that.
Ngoku yabona umabonwa kude ukungqinile oko.
Now television doesn't manufacture a picture. It only channels that a wave into the television.
Ngoku umabonwa kude akawenzi umfanekiso. Uhambisa nje ngemijelo elaliza alingenise kumabonwa kude.
See, it doesn't make it.
Yabona, akawenzi ngokwakhe.
There's television when Adam walked on earth. There was television when Moses came through the Red Sea.
Wayekhona umabonwa kude xa uAdam ehamba emhlabeni. Wayekhona umabonwa kude xa uMoses esiza ngolwandle olubomvu.
There's television when Elijah was on Mount Carmel. See?
Wayekhona umabonwa kude xa uElia wayesentabeni eCarmel, yabona?
But they just now discovered it. See?
Kodwa basandula kumbhaqa ngoku, yabona?
And now every move we make and every sound is playing a record. That'll meet us at the judgment.
Yaye ngoku kwindawo zonke ndi nayiphi na intshukumo esiyenzayo naso sonke isandi sidlala ushicilelo oluya kuhlangana nathi emgwebeni.
Every move we make has got to meet us there.
Nayiphi na intshukumo esiyenzayo imele ukuhlangana nathi phaya.
I've got to answer for the words that I say to you as a minister.
Dimelwe kukuphendula ngamazwi onke endiwathetha kuni njengomlungiseleni.
I've got to do it because God will hold me responsible to it.
Dimelwe kukuyenza ngoba uThixo uza kundiphendulisa ngayo.
Now if I could, I'd make you well. Of course, you just got a little time, if not for God.
Ngoku, ukuba ndinganako ndingakuphilisa ngoba unexeshana nje elincinci ukuba akukho ngoThixo.
I've come down and prayed over you all I know how to do.
Ngoku, ndihlile. Ndeza kukuthandaza phezu kwakho konke endikwaziyo ukukwenza.
Brother, anything in the world I can do for a man sitting there in that condition, I do it.
Mzalwane, nayiphi na into ehlabathini ndingayenzela indoda ehleli phaya ikuloo meko bendinoyenza.
Let me ask you. See, you are already healed because Jesus said you were. See?
Kwaye makhe ndikubuze, yabona, wena sele uphilisiwe. Ngoba uYesu wathi unjalo.
By his stripes we were healed.
Ngemivumbo yakhe saphiliswa.
Now if you can from the bottom of your heart accept that, you'll not die now, but you'll live.
Ngoku, ukuba ubunganako, susela emazantsi enhliziyo yakho, yamkela oko, awusayi kufa ngoku, kodwa uyakuphila.
Now see, now we know that television's coming through this room.
Ngoku, yabona, ngoku siyazi ukuba umabonwa kude, iTV ingena idlule ngeligumbi.
We know that. We don't see it. We can't see it. Our eyes are not made. Our senses can't pick it up.
Siyakwazi oko. Asiyiboni. Asinako ukuyibona. Amehlo ethu awenzelwanga. Izimvo zethu azinako ukuyichola-chola.
It takes a manufactured tube or whatever it is, the crystal, to pick that up.
Kuthabatha umbhobho owenziweyo okanye nantoni na eyiyo i-crystal ukuyichola-chola.
So is God present. We don't see him, but we know he's here.
Ke ngokunjalo uThixo ukhona. Thina simboni yena, kodwa siyazi ulapha.
Jesus Christ is the same.
UYesu Kristu ikwanguye.
Look, he just declared himself, how he makes himself.
Jonga, usandula kuziveza nje, uhlobo azenza ngalo yena.
Now as far as healing, if he is standing right here now, he could do no more for you. See, not another thing. If the Son of God was standing right here, which he is, he's here. But he couldn't do no more for you because he's already identified himself here. See?
Ngoku, ngokumalunga nempiliso, ukuba yena ebemi kanye apha ngoku, ebengayi kukwenzela okungaphezulu, yabona, hayi enye into, ukuba unyana kaThixo ebemi kanye apha, njengoko yena elapha, yena ulapha, kodwa ebengena kukwenzela okungakumbi, ngokuba yena sele ezibonakalisile elapha, yabona.
And he's here right now, this is the same, to heal you and make you well.
Waye yena ulapha kanye ngoku njengokufanayo ukuze akuphilise akwenze uphile.
That little lady there told me, said, you asked the blessing and prophesied or something over that she'd have a baby sitting in that wheelchair, and she did. She had her baby.
Nala ntombazana incinane phaya indixelele yathi ucele intsikelelo waze waprofeta okanye ukuthile phezu kwakhe ukuba aze abe nomntwana ehleli kwesasitulo samavili. Kwaza kanjalo umfumene umntwana wakhe.
And now the little lady sitting here, now she had a garter operation and it paralyzed her.
Kwaye ngoku inenekazi elincinci elihleli apha ngoku ebenotyando lwedlala lwaze lwamgogekisa.
Well, we just see so much of that things happen.
Kahle sibona nje okuninzi kwezo zinto zisenzeka.
A little sister, I know you're a genuine Christian.
Ngoku wena umncinane dade, ndiyakwazi ukuba ungowenene umKristu.
Why God has let you sit there, I don't know.
Kutheni uThixo ekuyeke wahlala apha, andazi.
I believe maybe it's because that you have you're trying to have faith to get out of there. See.
Ndiyakholwa mhlawumbi kungokuba wena unalo ukholo uzama ukuba nokholo ukuze uphume apho, yabona.
But now look, let's just not try to have it, let's just have it now.
Kodwa ngoku jonga, masingazami ukuba nalo, masibe nalo njengoku.
We just go to be that. That's all there is to it. It's going to start right now. We're going to get well.
Yabona, tina nje, siza kuba phaya, kukuphela kwayo yonke, iza kuqala njengangoku, saye siza kuphiliswa.
And you people out there in those chairs, whatever you are, just remember that Christ is present.
Nani nina bantu baphaya kwezo zitulo, yintoni, okanye nantoni na oyiyo. Kumbula nje ukuba uKristu ukhona.
Now you say, is there somebody, you see my picture is coming through? Oh yes.
Ngoku uthi, ingaba ukho othile, ingaba uyawubona umfanekiso wami uvela? Oh ewe.
Even the words of Jesus Christ that he spoke when he was here on earth is passing right through this room. It never dies. How many knows that scientifically? The truth.
Nku namazwi kaYesu Kristu owawathetha xa wayelapha emhlabeni adlula kanye kweli gumbi, awaze afe. Bangaphi abaziyo ukuba oko ngokwenzululwazi kuyinyaniso.
Well, what is it? Then the Spirit picks up that word that's been written and makes it manifest. Oh, glory!
Kuhle, intoni yona? Ngoko, umoya, uthabatha elalizwi lalibhaliwe, az alenze libonakaliswe. Oh, uzuko.
He's here. He's right here now. The Lord.
Yena ulapha. Ulapha njenga ngoku.
We have seen so much, he's done so much, that we just kind of stumble over it.
Thina nje sibone okuninzi, yena wenze okuninzi, sade ngahlobo luthile, uyazi, sangathi sikhubeka kuyo.
If we would realize, not as some mythical, some theological term.
Ukuba besinokuqonda, hayi nje ukuthile okuqikelelweyo, ukuthile okuyintetha yemfundo yenkolo.
But the evidence that he promised he would show himself in this day, here he's declaring it right here before us right now.
Kodwa ubungqina bokuba yena wathembisa ukuba uya kuzibonakalisa ngokwakhe kulomhla. Naku yena eyibonakalisa kanye apha phambi kwethu njengangoku.
What a wonderful thing. Isn't that wonderful?
Amen. Enjani ukumangalisa into. Akumangalisi okuya.
Are you believe? Will you believe it?
Ngoku uyakholwa. Ingaba uyayikholwa na?
Believe you're not going to die. You're going to live. And you're going to honor God. You're going to honor God.
Kholwa ukuba awusayi kufa, uza kuphila. Kwaye uyakuhlonela uThixo, uza kuhlonela uThixo.
Have you ever been baptized? You're a Christian, are you? You're a Christian.
Waka wa baptizo. UngumKristu andithi, kwaye ungumKristu.
Well, you want to live for the honor of God. Then go live, my brother. In the name of Jesus Christ, live.
Kuhle, ufuna ukuphila ngokuhlonela uThixo. Ngoko hamba uye kuphila, mzalwane wami. Egameni lika Yesu Christu, phila.
And sister, you want to walk for the glory of God and take care of your baby. Then walk, sister, in the name of Jesus Christ.
Kwaye, dade, ufuna ukuhamba ngenxa yozuko lukaThixo. Uze unakekele umntwana wakho. Ngoko hamba, dade, egameni lika Yesu Christu.
You, every one of you, do the same in the name of Jesus Christ.
Nina nonke ngabanye kuni. Yenzani kwaloo nto inye, egameni lika Yesu Christu.
Don't forget this Westward Home Motel here tonight.
Ningayilibali le Westward Home Motel apha ngokuhlwanje.
The presence of God identified here.
Ubukho bukaThixo bubonakaliswe apha.
He's no respecter of person.
Yena akamkhethi wabuso bamntu.
He only wants you to believe.
Ufuna nje ukuba wena ukholwe.
Do you believe him now?
Amen.
Amen.
Ingaba niyamkholwa yena ngoku. Amen.
God bless you.
UThixo anisikelele.
Let us bow our heads now.
Masithobeni iintloko zethu ngoku.
I don't know who they chose to dismiss.
Andazi ukuba bakhethe bani na ukundulula.
Brother, Shane, you're coming right here, brother. He's going to dismiss in prayer. God bless you.
Mzalwane umusheki yena. Apha, yiza kanye apha mzalwane. Yena uza kundulula ngomthandazo. UThixo akusikelele.